This message, Without Money or Without Price, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, August 2, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Litea oyo, na mbongo te to ya ofele, yandeko William Marion Branham, Ete amaki mokolo mwalomingo na tongo mokolo mwamibale sanza ya mwambe na mubu 1959 na Branham Tabernacle, Jeffersonville, na Indiana, USA.
It's certainly a privilege to be back at the Tabernacle this morning. I'm just wondering, Brother Neville said that many could not hear in the back. Can you hear me pretty good now back there? Is all right? All right. I'm little, so I have to make a lot of noise so people know I'm around.
Ezali penza litomba koya lisusu na tabernacle na tongo oyo. Nazali bobele komituna ndeko Neville alobaki ete bato mingi bazalaki koyoka te kuna na sima. Bozali koyoka ngai malamu penza sikawa kuna na sima. Ezali malamu? Malamu. Nazali moke mingi, yango wana na sengeli kosala makelele mingi, po bato baye baete nazali awa. Nabongo.
I remember one time when I was working at the public utilities, I coming up the step and I used to wear great big shoes with hobnails in them from walking on the high lines.
Namika niseli mokolomoko, tango nazalaki kosala na service public, nazali komataba escalier. Nazalaka kolata sapato ya monene penza, ezalaki na basete po nazalaka kutambola mingi po na kosenzela basinga ya courant ya makasi.
And I was coming up the steps and Mrs. Ehalt, which is a friend of mine, was at the switchboard. I'm sure Mr. Ginther there would recognize her pretty well.
Nazalaki komata ba escalier pe Madame Ehalt. Oyo azali moninga na ngai azalaki liboso na tableau de distribution na ndimisa miete Mr. Genke kuna ayebi ye malamu penza.
So Edith said, Billy, you make the most noise to be such a little fella that I ever seen. Stomping these big hobnails coming up the steps. I said, well, Edith, I'm so small I have to let everybody know I'm around. Make a lot of noise.
Na bongo Edith alobaki. Bili ozali kosala makelele makasi koleka nyonso oyo na mona po na moto ya moke lokola yo. Po basete minene wana ezalaki kosala makelele tango nazalaki komata ba escalier. Nalobaki, Edith, nazali moke mingi na sengeli kosala ete bato bayeba ete nazali awa. Kosala makelele mingi.
Well, I would just went in to call. Brother Neville had told me that our good friend, Brother Roy Roberson, is away from the service this morning on the count of being sick. He got an embedded tooth that's caused an infection and give him some fever. And he's to have it pulled, I think, right away.
Na kota kikuna po na benga. Ndeko Neville ayebisa kinga ete moninga na biso malamu ndeko Roy Robertson ayete na liangani na tongo ya lelo po azali kobela. Oyo ya ye azali na lino moko na se ya lino mosusu. Ekoti infection pe epesi ye mwa fievre. Pe nakanise ete asengeli kolongolisa yango noki noki.
And Roy has been like a father to us here.
Amen.
And we love him. And I said, Brother Roy, I'm going in now, just in a few minutes, to the service. I said, I'm going to ask the church that we'll all pray for you this morning. And tomorrow, when he's going over to have this taken care of, the tooth has grown crooked or something been embedded wrong, and you have to cut it out, taking it out.
Pe Roy azali lokola tata po na biso awa pe tolingi ye. Pe nalobaki, ndeko Roy, na lingi kokota sikawa etikali moke na liangani. Nalobaki, na kosenga na losambo ete biso nyonso tobondela po na yo na tongo oyo. pe lobi tango akukende kuna po na kosalisa yango. Lino yango ebima na pembeni, to eloko moko ya ndenge wana, ebima mabe. Pe basengeli kokata yango, pe kolongola yango.
Brother Roy is a veteran, as you all know, from the Second World War that's just been shot to pieces. And if it had not been for the goodness of God, he wouldn't even live.
Ndeko Roy azali ancien combattant ndenge bino nyonso boyebi yango ya Deuxième Guerre mondiale. Azwaka masasi ebele na nzoto, pe soki ezalaka bolamu na Nzambe te, alingaki kozala ata na bomoi te.
He was laid out among the dead for a long time. Arms blowed out in here and legs blowed out and both main nerves killed. And the doctor said if he ever lived, he'd never walk a step.
Alalaki esika moko na bibembe tango molai. Maboko na ye panzanaki awa, makolo na ye pe panzanaki, pe misisa na ye nyon sobibale ya minene ebebaki, pe monganga lobaki, soke salemi ete, abika akotambo la lisusu atamo kete.
By the grace of God, he works every day, climbing and everything. God's been good to him because he is a good man and we love him.
Nangolu na Nzambe azali kosala mosala mikolo nyonso, komatape nyonso wana. Nzambe azali malamu upo na ye po, azali moto malamu, pe biso tolingiye.
And we're not all, if we live right, that doesn't mean that we are immune from troubles. Frankly, it means that all troubles are directed our way. For many are the afflictions of the righteous, but God delivereth him out of them all. That's the glorious part.
Pe biso nyoso tozali te. Soki tozali kobika na sembo, elingi koloba te te pasi ekokomela biso lisusu te. Na bosolo elingi koloba ete bampasi ya ndenge na ndenge ekolanda biso. Pamba te bampasi ya moyenge bene ezali mingi. Kasi Nzambe abikisaka ye na yango nyoso. Ngambo ya kembo nde yango wana.
So we are going to ask just special prayer this morning for Brother Roy. I wonder if there's any in here yet would like to be prayed for, would like to be remembered in a word of prayer if you just raise your hands.
Amen.
All right, that's fine. Let's just stand just a moment, if you will, while we pray.
Na bongo na tongo ya lelo, toko senga libondeli ya ndenge mususu pona ndeko Roy. Nazali komituna soki bato mosusu bazali awa oyo balingi tobondela pona bango, oyo balingi ete tokanisa bango na libondeli. Soki bakoki bobele kotombola maboko, malamu, ezali malamu. Totele mamwa moke soki bolingi wana tuzali kobondela.
Lord, we come today at the beginning of the Sabbath. And the sun is just taking its course now to fly across the world to bring light and life to those things which it is ordained to do so.
Kolo toye lelo na ebandeli ya sabata pe moi ezali kotambola sikawa pona koleka likolo na mokili mobimba. Pona kopesa pole pe bomoi na biloko oyo yango etindama po epesa bango yango.
And at the beginning of the service, which we are a portion of your church, that's been called to hold forth the healing services, physical healing for the body.
Pena ebandeli ya liyangani oyo, tozali eteni ya lingomba na yo. Oyo ebengama pona kosala mayangani ya kobondela pona babeli, pona lobiko ya nzoto.
To fulfill the wishes and desires of our blessed Lord, who was wounded for our transgressions, and with his stripes we were healed.
Amen.
Pona kokokisa likanisi pe posa ya molingami nkolo na biso, oyo azokisa maki pona masumu na biso, pe na mapipi na ye biso tusila kubikisama.
And we would ask that the beginning of the service, as it begins to take its wings and songs and our hearts begin to be lifted up, that we would remember this morning, Lord, our dear precious brother Roy Roberson, amen, your humble servant.
Peto kosenga ne bandeli yaliangani wana ezali kobanda na banzembo pe wana mitema na biso ebandi kotombwama ete tokanisa na tongo ya lelo kolo ndeko na biso ya motuya molingami Roy Roberson mosali na yo ya komikitisa.
And we know that you spared his life on the battlefield, and you've been good to him. And today he's suffering with affliction that he could not attend church.
Toyebiete obatelaki bomoi na ye na kati ya bitumba, pe ozalaki malamu po na ye. Kasi lelo azali kobela na lolenge ete akoki koya na losambo te.
Lord, while they were praying in the house of John Mark, there was an angel came down into the prison house where Peter was in bondage. There opened the doors mysteriously and let him out.
Penkolo wana bazalaki kobondela na ndako ya Jean-Marc. Mwanje moko akitaki na boloko na esika oyo bakangaki Petelo. Afungolaki bikuke na lolenge ya kokamwa pe abimisaki ye.
Oh Lord, thou art still God.
Amen. Amen.
Those angels are at your command this morning. We pray, Lord, that while we're praying here in the house of God, that the angels will go down to Brother Roberson's house.
Eh, kolo, ozalika kanzambe. Banje wana babele mi po na kokokisa, mitindo na yo na tongo oyo. Tobondeli nkolo ete, wana tozali kobonde la awa, nandako ya nzambe, ete banje bakita nandako ya ndeko Roberson.
His desire is to be at his place here, but affliction has held him down, and may the angels of God deliver him, make him well, so he can take his place again at the house of God.
Posana ye zali ete azala na esika na ye awa, kasi mpasi yango ekangiye, tika ete banje ya nzambe bakangola ye, bikisa ye, po akuka kozwa lisusu esika na ye na ndako ya nzambe.
There are others who has come through difficult. They've been sick, and we've seen an elderly woman as she was about to take her seat raise her hands when she was toddling on her feet.
Bamosusu bazali oyo bazali koleka na pasi ba bazali na bokono. Petomona kimo bange mwasi moko tango alingaki kofanda atombola kima boko wana makolo na ye ezalaki kolenga.
She's come to the house of God to be healed. Grant, Lord, that she'll go out walking with the spring and youth of a young woman.
Aye nandako ya nzambe pona kobiki sama. Kolo sala ete wana akobima atambola na piko nyonso lokola elenge mwasi.
All others who raise their hands, many of them went up cause it is written, as has been formerly quoted, many are the afflictions of the righteous, but God delivereth him out of them all.
Bato mosusu nyonso oyo batombolaki maboko, maboko mingi etombwamaki po ekomami pe esila koloba maete bampasi ya moyenge benezali mingi, kasi nzambe abikisaka ye na yango nyonso.
May we fly away today into faith, the arms of faith that will deliver us from all sickness and affliction. When the service is ended, may there not be a feeble one in our midst.
Tika ete topumbwa musika lelo kino na kondima na maboko ya kondima oye kokango la biso na bokono nyonso pe pasi nyonso. Tango lianga nyeko sila, tika ete moto na bolembu ata mokote azala kati na biso.
Grant, Lord, that every unbeliever will become a believer. And as we meditate upon thy word, may the Holy Spirit take it and put it into our hearts and there water it until it becomes the fruit of the word. Do this for us, Lord, as we humbly bow our heads and ask it in Jesus' name. Amen. May be seated.
Kolo salaete mozangi kondima nyonso akoma mondimi. Pe wana tozali komanyola liloba na yo, tika ete molimo mosantu azwa yango, akotisa yango na mitema na biso, pe kuna asopela yango mai kino ete ekoma mbuma ya liloba. Salela biso yango nkolo. Wana togumbi mito na komikitisa pe tosengi yango na kombo na Yesu. Amen. Bokoki kofanda.
Just before entering the message of the service for this morning, I'd like to bear on your minds a little closer if there's any of you that have vacations and would want to attend one of the services that will be held in Middletown, Ohio, beginning Monday week. It'll be at the campground.
Liboso tokota na liteya ya liyangani ya tongo ya lilo, na kolinga kukanisela libino likambo oyo na mwa bukiebi. Soki ba mosusu kati na bino oyo bazali na loy, balingi kozala na moko na mayangani oyo ekosalema na Middletown na Ohio, ekobanda mokolo ya lundi, sima na poso moko ekozala na ba terrain ya camping.
Do you know just the name of the campgrounds, Gene? Brother Sullivan, Middletown's a small city, I suppose, about like Jeffersonville here. It's a basketball center. Brother Sullivan is a pastor there, any one of the full gospel churches, which there are 60-some-odd cooperating in this meeting, will be able to tell you where the campgrounds are.
Jean, oyebi kombo ya ba terrain ya camping yango? Ndeko Sullivan, Middletown ezali engumba ya moke, na banzi ete ekukani mwa moke na engumba ya Jeffersonville yoyo. Ezali nesika ya masano ya basketball. Ndeko Sullivan azali mokenge likuna. Muto nyonso ya lingomba ya litondi ya sango malamu, po tozali na mangomba koleka tuku motoba oyo eyokani po na kosala mayanga ni yango. Ako kiko yebi sabino esika ba terrain ya camping yango ezali.
And there will be many cottages on the campground, so I'm told, to take care of the people who would like to come. And the meetings will begin Monday through Saturday, 6 days. It will not be on Sunday because of the other churches that they can go have their regular services.
Bandako ya mike mingi ekozala na batere ya camping yango. Ndenge ba yebi singa ipo na koyamba bato oyo bakolinga koya. Pe mayanga ni yango ekobanda mokolo ya lundi, kino mokolo ya mposo, mikolo motoba, ekozala mokolo ya lomingo te. Po bato ya mangomba mosusu bako kako kende kosala mayanga ni nabango ndenge bamesana.
Perhaps there'll be healing services or prayer for the sick each night. And everyone's invited. And that'll begin on August the 10th through the 15th, Monday through Saturday.
Tangu mosusu mayanga ni ya lobiko ya nzoto ekozala. Toma bonde lipo na babeli. Na mpoko wa nyoso. Pe moto nyoso akokiko ya. Ekobanda mokolo mwa zomi na sanza ya mwambe. Kino mokolo mwa zomi na mitano. Kobanda mokolo ya lendi kino mokolo ya mposo.
And if you're having vacation and have your vacation coming up and you'd wish to spend it in such a way, well, we'd sure be glad to have you.
Soki ozali na loy, pe loy na yo ekomi pene, pe osepeli kolekisa yango ndenge wana, tokozala na esengo ya koyamba yo.
I would also encourage all those who has not been baptized in Christian baptism to remain this morning and think it over. And be ready for the baptismal service, which will follow in about 45 minutes now, I suppose. That'll be here at the church.
Na kolinga pe kolendi sabato nyonso oyo babatisami na inote na libatisi ya bakristo, ete batika la awa na tongo ya lelo pe bakanisa malamu na tina na yango. Pe bomi lenge la apona musala ya libati si oyo, ekosale masima na miniti tuku mine na mitano, na banzi, ekosale maawa na losambo.
We're very prone to encourage people to be baptized in Christian baptism, knowing that it is essential unto salvation. For it was written by our Lord, his last commission to the church.
Tozalaka na posa makasi ya kolendisa bato po babatisama na libatisi ya bakristo. Koyeba ete ezali na motuya monene po na lobiko. Pamba te ekumamaki na nkolo na biso, na etinda na ye ya suka, na etinda ya suka oyo apesaki na lingomba.
As he commissioned the church last, he said, go into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. So we know that it is essential that we are baptized by immersing.
To tangwa pesa ki etinda ya suka na lingomba alobaki. Bokende na mukili mubimba pe bote ya sango malamu na bikelamu nyonso. Moto oyo akondima pe akozwa libatisi akubiki sama. Na bongo toyebi ete zali na motuya monene ete tobati sama na kuzindi sama na mai.
And we will be happy to render this service to you to anyone who is convicted in their heart that Jesus Christ is the Son of God, that he died to save sinners, and you were one that he died to save. Would like to come and be baptized into the name of Jesus Christ for the remission of your sins.
Peto kozala na esengo ya kosala musala yango po na bino. Po na moto nyonso oyo andimisami na motema na ye te Yesu Kristo azali mwana na Nzambe. Eta kufaki po na kobikisa basumuki. Pe ozali moko na ba oyo akufelaki po na kobikisa bango. Pe olingi koya kozwa libatisi na kombo na Yesu Kristo po na bulimbisi ya masumu na yo.
Saying to the world that you believe that your sins are remitted and that you are now going to become a disciple of the Lord Jesus to take your stand.
Po na kotalisa na mokiliete ondimiete masumu na yo elimbisami. Pesikawa olingi kokoma moyekoli ya kolo Yesu po otele mangui.
If you have no church to go to, we'd be glad to have you to fellowship with us. We have no members here. It's an open tabernacle for all the body of Christ of every denomination. We stand as an interdenomination.
Soki ozali na losambo ya kokendete, tokozala na esengo ya koyamba yo po osangana na biso. Tozali na muziki ya bandimi ya lingomba wate. Ezali losambo oyo efungwama pona koyamba bato nyonso oyo bazali kati na nzoto na Kristo. Bato ya ebongiseli nyonso. Tozali losambo oyo eponaka bibongiseli te.
And we open doors to all peoples, no matter who they are, color, race, or creed. Everybody's welcome. Whosoever will, come. And if you have no other church, we'd be glad for you just to come and fellowship with us.
Peto fungolaka bikuke pona bato nyonso ataso ki bazali banani. Totala kalangi te loposo te to endimelite. Moto nyonso akokiko ya. Moto oyo alingi aya. Peso ki ozali na losambo mosusu te. Toko sepela ete oya kusangana elongo na biso.
There's nothing to join. Just come right in when the doors is open and fellowship with us. That's all you need. Just come like that.
Eloko ya kokota kati na yango ezali te. Yaka bobele wana bikuke efungwami pe sangana elongo na biso. Yangonde nyonso oyo osengeli na yango. Yaka bobele bongo.
Come with an open heart, put your shoulders to the wheel and help us as we press forward for the kingdom of God's sake. For we do believe that the hour is soon at hand, that when all things that was spoke of in the Bible will be fulfilled.
Yaka na motema polele. Yaka kotia loboko pe osunga biso wana tozali kokoba musala po na bokonzi na Nzambe. Pamba teto ndimi penza ete tango komi penza na suka. Ete zali tango oyo makambo nyonso oyo lobami na Biblia ikokukisama.
No doubt, but many of you read Khrushchev's his statement to the UN the other day, as it was quoted to me from a Canadian paper by a friend.
Natembete mingi kati na bino batangaki maloba ya Khrushchev oya lobaki na ONU. Mokolo mosusu ndenge muninga moko atangela kinga yango na zulunale moko ya Canada.
He said, if there be a God, he's ready to wipe and clean out the temple again with you capitalists like he did in the beginning. Amen. So now you can read between the lines. He's ready to wipe the temple out again.
Alobaki soki, nzambe moko azali komilengela po na kukombola peko peto la lisusu tempelo na bino ba kapitalist. Ndenge asalaki ne bandeli. Na bongo sikawa boko kiko tanga katikati na milongo. Azali komilengela pona kukombo la lisusu tempelo.
An awful communist would have to say a thing like that. Amen. He had something on. Yeah. That's right. It was the capitalist in the beginning that caused the trouble. We are the capitalist.
Pe ezali somo komunisti moko nde asengeli koloba likambo ya ndenge wana. Ata bongo, azalaki ne loko moko ya solo. Ne bandeli ba kapitalisti nde babandaki mindondo. Biso tozali ba kapitalisti.
I heard our dear beloved pastor, Brother Neville, make a remark on his television or radio cast the other morning that just went over and over in my mind. I just can't forget it. I quoted it to a friend of mine last night.
Nayokaki molingami mokenge na biso ya motuya ndeko Neville ko lobela likambo moke na tina na emission na ye ya television to ya radio na tongo mosusu wana. Likambo yango ezali mbala na mbala kozongela ngai na makanisi. Nazali kukuka kubosa na yango te. Na yebisaki yango moninga na ngai moko lobi na pokwa.
And that was this. That there will, after the taking away of the Holy Spirit out of the earth, that formal church religion will go right on not knowing the difference. How many heard that? Wasn't that astounding?
Pe ezalaki boye ete ekozala na wana molimo mosantu ekolongola mana mokili. Mangomba wana ya basambeli ya maloba bakokoba bobele ndenge bamesana. Bakoyeba bokesenite. Busila penza bo batoboni bayokaki yango. Ezalaki likambo ya kokamwa te.
They don't know the Holy Spirit, so they won't know when it's gone, and they'll just be going right on just the same. When the last one is sealed into the body of Christ, they'll still be going on trying to bring converts to it, because they don't know what it is.
Amen.
And their formal religions will continue on just like they were.
Bayebi molimo mosantu te, nabongo, bakoyeba te tango yango ekusila kukende. Pe bakokoba na bango kozala ndenge bamesana. Tango moto ya suka akosila kotiama elembo kati na nzoto ya Kristo, bango bakokoba kaka ndenge wana. Bakoluka kubongolisa bato mitema epai na yango, po bayebite oyo yango ezali. Pe balosambo na bango ya maloba ekokoba kozala bobele ndenge zalaka.
Now it may not sink into you like it did to me, but that was really an astounding statement that they'll be so far away just in religious rituals until they will not miss the Holy Spirit because they don't know what it is to begin with.
Sika tango mosusu ezindi penza kati na bino te ndenge ezindaki kati na ngai kasi ezalaki penza maloba ya kokamwa. Po bakokende penza mosika kati na milulu ya basambeli na lulenge ete, bakomitungisa tendenge bazangi molimo mosantu. Pamba te, bayebite oyo yango azali. Pona kubanda.
God have mercy on us. Brother, I'd like to live in this life, in my desire, till if even the least bit of his grieving, I'll know it in my heart. If I should do something that would grieve him, I'd be able to feel it just in a moment.
Nzambe ayokela biso mawa ndeko. Nakosepela kobika na bomoi oyo pe yango nde posa na ngai. Na lolenge ete soki na yokisi ye ata mwa mawa moke, na yeba yango na motema na ngai. Soki na sali likambo oyo yokisi ye mawa, na koba koyeba yango na mbala moko.
Let alone his absence, I don't want to be here when he's not here. I want to be gone then. Yes, sir. For there'll be no blood on the mercy seat. It'll be dark and smoky and black. The sanctuary will have no lawyer there to plead our case at that time.
Bongo tango akozala te na boyi kozala awa tango ye akozala awa te. Na lingi ete ngai pe nazala na sina kende. Na tango wana, iyo mese. Po makila ekozala lisusu te na ebonga ya mawa. Ekozala molili, molinga pe moindo. Na sika ya bule, molobeli akozala kuna te. Po, na kolobela biso na tango wana.
You know the scripture says that? The sanctuary was smoking. There was no blood on the mercy seat. Then it's judgment.
Boyebi ete makomi elobi yango? Esika ya bule ezalaki kobimisa milinga. Makila ezalaki te na ebonga na mawa. Bongo ekomi tango ya kosambisama.
If the Lord shall sometime this early fall give us a few nights revival, I just made it my mind I want to take that book of Revelations for a study on it. Just go right down through that book of Revelations on it.
Soki kolo apesi biso mwa bampoko apona mayangani ya kolamuka na tangu moko boye na ebandeli ya eleko ya oton oyo. Na uti kozwa mukano nazali na posa ya kozwa buku oyo ya emoniseli. Pona koyekola yango buku mubimba ya emoniseli.
Now, today I know that there's many comes in to be prayed for, and my office was closed today or this week, and some of the people that come in didn't get a chance to be prayed for out there because that the boys were gone off for a day or so to rest.
Sikawa lelo na ebiete bato mingi ba ye po tobondela po na bango. Pe biro nanga ezalaki ya kukanga malelo to na poso oyo. Pe bato mosusu bayaki awa bazwaki libakute ete moto abondela po na bango. Kuna po bandeko bakendeki kopema mokolo moko to eloko moko bongo.
They have a lot of work to do. Their own work plus the tabernacle work and my phone calls and everything. It soon gets you on your nerves.
Bazala kana mosala mingi ya kosala misala na bango moko bakisa mosala ya tabernacle pe bambela na ngai ya telephone pe nyoso wana nokinoki okolemba mingi.
And so then that's the reason I know I have to get out somewhere once in a while and do something different, and I know they do too. So they call me and I said I think it'd be all right.
Na bongo ezala kinde na tina wana. Na ebiete na sengeli ko bimape ko kende sika mosusu mbala na mbala ko sala likambo ya ndenge mosusu pe na yebiete bango pe basala ka yango. Bongo babenga kingai na lobaki. Na moni ete ko zala malamu.
And we're going to pray for the sick in a few moments, and I thought we'd read some from the Word of God. If you have your Bible now, let us turn to the book of Isaiah. I like to see you get your book and read it.
Pe toko bonde la po na babeli si mara mwa tango. Pe na kanisa kete toko tanga liloba na nzambe mwa moke. Soki ozali na Biblia na yo sikawa. Tozwa buku ya Isaya. Na sepela kakomona bino kozwa buku pe kotanga yango.
I feel no more than just one or two words we read. Yet it's God's eternal, immortal word. It can never pass away. 55th chapter of Isaiah. Topic, the everlasting salvation.
Nakotanga. Ata soki totangi bobele liloba moko tomi bale, ata bongo ezali loba na nzambe ya seko. Oyo ekokufa te. Ekoki koleka ata mokete. mukapo ya tukumitano na mitano ya Isaya, muto ya liteya lubiko ya siku.
Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters. And he that has no money, come ye, buy and eat. Yea, come buy wine, milk, without money and without price.
Eh, bino nyonso oyo bozali na posa ya mai, boya epai mai ezali, peye oyo azali na mbongo te, boya bosomba, pebolia, boya bosomba vinyo, miliki na mbongo te, ya ofele.
Why do you spend money for that which is not bread? And your labor for that which satisfieth not. Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your souls delight itself in fatness.
Pona nini bokosili sambongo pona eloko oyo ezali lipate? Pe pona nini bozali kobomanzoto pona eloko oyo ezali kotondi sate? Boyo kangai na bokebi. Pe bolia eloko oyo ezali malamu. Pe molimo na bino esepela penza na biloko ya mafuta.
Incline your ear and come unto me. Hear, and your soul shall live. And I will make an everlasting covenant with you. Even the sure mercies of David.
Bosembola litoi na bino pe boya epai na ngai. Boyoka pe molimo na bino ekotikala na bomoi. Pe nakosala na bino kondimana ya seko. Oyo boboto na ngai pona Dawidi.
I'd like to speak to you just for a few moments on the subject without money or without price.
Na kosepela kosolola na bino na tango moke likolo na mbongo te to ya ofele.
There is so many entertaining things of our days. There's so much to entice people to what we would call pleasures. And it's for all peoples. All ages.
Biloko pona kolekisa tango ekomi penza mingi na tango na biso. Makambo ekomi penza mingi pona kobenda bato na oyo tobengaka bisengo pe ezali pona bato nyonso ya mibu nyonso.
There are the enticements for the young people. The modern dances and the rock and roll parties and the music that they have, it goes with it, and it's all enticing for entertainment.
Makambo ezali oyo ebendaka bilenge, mabina ya mikolo oyo, bafeti ya rock and roll, na miziki oyo bazali na yango, oyo tambolaka na yango. Pe nyonso wana ezali kobenda bokebi pona kolekisa tango.
I don't care how good or home a child has been brought up in and how it's been taught to do right. If that child hasn't accepted the experience of the new birth, rock and roll music catches his attention just as quick as he hears it.
Ata soki mwana akoli na ndako ya malamu ndenge nini? Pe ata soki balakisie kosala makambo ya malamu ndenge nini? Soki mwana yango ayambi lobiko ya mbotama ya sikate, miziki ya rock and roll ekobenda bokebi na ye noki. Bobele tango ayoki yango.
Because in him is born in him by nature a carnal spirit. And the power of the devil is so great today till it catches that spirit of that little one.
Po kati na ye, esila kobota ma kati na ye, na lolenge na yango molimo ya mosuni. Pengu ya ya zabolo ekomi penza makasi lelo, na lolenge ete ekokanga molimo ya mwana wana.
How much more will it do to the old man that has rejected the new birth? Because only as your life is changed and you've been converted and born anew into the kingdom of God, your nature will still be of the things of the world. No matter how religious you are, unless that has been changed in you.
Pena bongo kolekaboni ekosala yango epai ya mokolo oyo aboyi mbotama ya sika. Pamba te soki bomoi na yo ebongwani te, obongwani te pe obotami mbala ya sika te, na bokonzi ya Nzambe, lolenge na yo ekozala kaka ya makambo ya mokili. Ata soki ozali mosambeli ya ndenge nini. Soki yango ebongwani te kati na yo.
You can worship and be religious, but still that will have some kind of a drawing power to you. Because this old man of sin and his desires is not dead in you yet. But once let Christ take the throne in your heart, those things don't bother him. It is so much greater.
Okoki kokumba mela pe kozala mosambeli, kasi atabongo yango kozala kaka na nguya moko oyo ekobanda kobenda yo. Po moto ya kala, oyo ya masumu, na baposa ya na ye, akufi na lukati na yote. Kasi bobele tango Kristo azwi bokonzi na motema na yo, biloko wana ekotungisa te. Yango ezali monene mingi koleka.
I cannot mention the man's name because I can't think of his name now, but many of you will remember him. They say there was an island where that the man would go in ambush and the women would come out singing.
Na koki kotanga kombo ya mobali yango te po na bosa ni kombo na yesikawa. Kasi mingi kati na bino bakoyeba ye. Balobaka ete esanga moko ezalaki oyo mibali bazalaki kokende kobatama po na kobimela bato na mpwasa. Pe basi bazalaki kobima wana bazali koyemba.
And their songs were so tantalizing that the sailors passing by in the ships would come in, and then the ambush soldiers would catch the sailors off a guard and slay them.
Peba nzembo na bango ezalaki kobenda bokebi mingi na lolenge ete bato ya masua oyo bazalaki koleka pembeni na kati ya bamasua bazalaki kopusa na wana. Na sima basoda oyo babatamaki bazalaki kokanga bato yango ya masua na mbala kaka. Pe bazalaki kokata bango kingo.
And a certain great man wanted to pass by and he had his sailors to tie him to a mast pole and put something in his mouth so he could not scream and put plugs in his sailors' ears so they could not hear and sail by to hear it.
Bongo moto monene moko alingaki koleka pembeni wana. Pe ayebisaki basali ya masuwa na yete bakanga ye na likonzi ya monene. Pe bakotisa eloko moko na monoko na ye. Po aganga te. Pe bakotisaki biloko na matoi ya basali ya masuwa na ye. Po bayoka te. Pe po baleka pembeni wana pona koyoka yango.
And the women came out dancing and screaming and singing and oh, it was so great till he turned the hide on his wrist, screaming to his sailors, "Turn in, turn in." But they couldn't hear him. They had plugs in their ears.
Pe basi yango babimaki, bazalaki kobina pe koganga. Pe wana bazalaki koyemba. Pe ezalaki kitoko mingi penza na lolenge ete abandaki kobalola maboko na ye. Wana azalaki koganga makasi epai ya basali ya masuwa na ye. bokota kuna, kasi bazalaki koyoka yete, bazalaki na biloko na matoi na bango.
And then he sailed to a certain place where they was to unmask his or untie his hands, and he was to take the plugs from their ears.
Nasima alekaki kino na esika moko oyo basengelaki kokangola ye na likonzi yango to kofungola maboko na ye pe asengelaki kolongola biloko oyo ekangaki matoi na bango.
There, when walking on the streets, he heard a musician that was so far supreme to that down there that when he passed by again, they said, "Oh, great Rover, shall we tie you to the mast pole again?" He said, "No, just let me loose. I've heard something so much greater till that'll never bother me no more."
Kuna tango azalaki kotambola na ba balabala, ayokaki alanga nzembo moko ya malamu mingi penza. Koleka ba oyo ya esanga na lolenge te tango alekaki lisusu pembeni na esanga wana. Balobaki, "Oh, Moimo Bembo, tokanga yo lisusu na likonzi monene ya masua." Alobaki, "Te, bokanga ngai te. Nasili koyoka eloko moko ya malamu mingi koleka, na lolenge te yango ekotungisa ngai lisusu te."
Amen. That's the way it is to a born again Christian.
Amen.
They found something so much greater than the rock and rolls and the entertainments of this world.
Amen.
They are entertained by the Holy Spirit.
Amen.
And it's so much greater till the world is dead to them.
Ezali ndenge wana pona mo Kristo oyo abotami mbala ya sika. Basili kozwa eloko moko ya monene mingi koleka ba rock and roll pe bisengo ya mokili oyo. Molimo mosantu nde esepelisaka bango. Yango ezali monene mingi koleka na lolenge ete pona bango mokili esila kokufa.
But when you go to this cheap entertainment, you must remember that you got to take lots of money. The young fellow who takes his girlfriend to these parties and these dances and so forth is going to pay great lot of his week's earnings.
Kasi soko ke kolekisa tango na bisengo oyo ya motuya moke, osengeli koyeba ete otindami komema mbongo mingi. Elenge mobali oyo akomema moninga na ye ya mwasi na bafeti wana, na mabina wana, pe bongo na bongo, akofuta mbongo mingi ya lifuti na ye ya poso mubimba.
And the old people who tried to find pleasure in going to the beer parlors to drink away their sorrows of the week, they're going to have to pay great money.
Pe mikolo oyo balukaka bisengo na bisika ya milangwa, pona kolongola mawa na bango ya poso mobima na nzela ya masanga, bakosengela kufuta mbongo mingi.
And what do they get from it? They don't get nothing but heartache. And remember, you've got to settle up with God someday for it. And the wages of sin is death.
Kasi epesaka bango nini? Bazwa keloko mosusu te bobele mawa na motema. Pebo mikanisela. Mokolo moko bosengeli kosukisa makambo na Nzambe pona yango. Peli futi ya masumu ezalili wa.
You don't make nothing here on earth by it. It's a false mirage. Drinking will only add sorrow. Sin will only add death upon death. Your final check will be separation from God eternally into the lake of fire. And you cannot gain anything but lose.
Nanzela na yango boko sala eloko moko te awa na mokili. Ezali eloko ya lokuta masanga ekobakisa bobele mawa. Masumu ekobakisa bobele liwa likolo na liwa. Lifuti na bino ya suka ekozala bokabwani na Nzambe. Pona seko kino na libeke na moto. pe bokoki kozwa eloko moko te kasi bokozanga nde.
Then God comes and asks the question, why do you spend your money for those things that satisfies not? Why do you do it? What makes man want to do it?
Na simanzambe ayeko tuna motuna oyo. Pona nini bozali kosilisa mbongo na bino na biloko oyo etondisaka te? Pona nini bosalaka bongo? Eloko nini esalaka ete moto alinga kosala bongo?
They spend all that they've got and all that they can earn to buy drinking, to clothe some woman that they run with, or some kind of a worldly, lustful pleasures.
Basilisaka nyonso oyo bazalina yango, nyonso oyo bakokiko futa bango pona kosomba masanga, pona kolatisa mwasi oyo abimaka na ye, to pona bisengo moko boye ya bilulela ya mokili.
But we are told in the Bible and are bid to come to God and to buy eternal joy and eternal life without money or without price.
Kasi Biblia elobi na biso pe to bengami epai na Nzambe poto somba esengo ya seko pe bomo ya seko na mbongo te to ya ofele.
Those things cannot satisfy, and the end of them is eternal death. And it costs you all the money that you can muster together to be the big shot or the entertainer or the fun boy or whatever you might be, or the popular girl or whatever it is. It costs all you can get together to do that.
Biloko wana ekoki kotondisa te, pe suka na bango ezali liwa ya seko, pe ekolia yo mbongo nyonso oyo koki kosangisa po okoma mo moto monene to artiste to mosekisi to nyonso oyo koki kokoma to mwasi oyo ayebani to nini. Ekolia yo nyonso oyo okoki kosangisa pona kosala bongo.
Dress in the very highest of dressings and do the things that the world does, only to reap a check of eternal damnation. God said then, why?
Kolata bilamba ya talo mingi, pe kosala makambo oyo mokili esalaka, bobele pona kobuka lifuti ya etumbu ya seko. Na bongo Nzambe alobi, pona nini?
What are we going to do at the day of judgment when we are asked, why did we do that? What's going to be our answer? What's going to be the answer to modern America, who says that they are a Christian nation, and there's more money spent for whiskey in a year's time than there is for food?
Tokosala nini na mokoli ya kosambisama tango bakotuna biso pona nini tosala kibongo? Eyano na biso ekozala nini? Eyano na Amerika ya mikolo oyo ekozala nini? Oyo emibengaka ekolo ya Bakristo. Mbongo ebele koleka ezali kobemisama na whisky na mobu moko koleka oyo ya bilei.
Why spend your money for those kind of things? Yet the government would send you to penitentiary for $5 worth of taxes that you had sent maybe to some institution that wasn't correctly set in order to receive taxes to send some missionary overseas. We're going to be asked someday, why did you do it?
Pona nini kosili sambongo na bino pona biloko ya ndenge wana? Nzoka nde leta ekoki kobwaka yo na boloko pona dolar mitano ya mpako oyo otindaki tango mosusu na esika oyo etiama na molongo ya malamu te pona koyamba mpako, pona kotinda ba missionnaire na mikili mosusu. Mokolo moko bakotuna biso, pona nini bosala kibongo?
We are a Christian nation, and billions are sent to those people over there that we're trying to buy their friendship. Now they're turning it down. No wonder Khrushchev said, if there is a God, he'll sweep his palace clean again.
Tozali ekolo ya bakristo. Pe tozali kotinda ba milliards na bato wana kuna oyo bazali koluka kosomba bondeko epai na bango na mbongo. Sikawa bakomi koboya yango kokamwa te ete Khrushchev alobaki. Soki Nzambe moko azali akokombola lisusu ndako na ye pona kupetola yango.
The heathens can make such statements to bring shame upon us. What a ridiculous thing it is. And we call ourselves Christians.
Bapakano bakomi koloba maloba ya boye pona koyokisa biso soni. Ezali penza likambo ya soni.
God said, come by eternal life. Without money, without price.
Amen.
Life to live forever. And we turn our backs on it and laugh in his face. What are we going to do on that day? What's going to be?
Nzambe alobi, boya kosomba bomoi na seko na mbongo te ya ofele. Bomo ipona kobika libela, kasi tozali kopesa yango mokongo pe koseka na miso na ye. Na mokolo wana, tokosala nini? Ikozala ndenge.
If God gives us things to do and gives us money and makes us the richest nation under the heavens, then God's going to ask, what did we do with it? Why do we spend our money for things that satisfy us not?
So kinzamba pesi biso makambo ya kosala, apesi biso mbongo pe akomisi biso ekolo oyo, eleki bikolo nyonso na mbongo na sena moyo oyo. Na bongo nzambe akotuna biso soki tosala kina yango nini. Pona nini tozali kosilisa mbongo na biso, pona biloko oyo etondi sakate.
Not only to a nation, but that'll be to individuals. From pennies to millions of dollars will each one be given.
Akotuna bobele ekolote kasi moto moko moko. Kobana na ba centime kino na ba milio ya ba dollar oyo ekopesa mela moto moko moko.
When men kill one another. I read an article just recently where two boys working in a hunting camp. One had five children, the other had two, and one of them had to be laid off.
Nzokande bato bazali kobomana. Na uti kotanga likambo moko na mikolo elekiawa, oyo bilenge mibali mibale bazalaki kosala molako moko ya bokila. Moko azalaki na bana mitano, mosusu azalaki na bango mibale. Pe basilaki kolongola moko na bango na mosala.
And one of the boys that had two children, or had five children, felt that he needed to work more than the one with the two children and went hunting with him and shot him in the back.
Pe moko na bilenge mibali yango oyo azalaki na bana mibale to oyo azalaki na bana mitano amonaki ete yende asengelaki na mosala yango koleka oyo azalaki na bana mibale pe akendeki na bokila elongo na ye pe abetaki ye masasi na mokongo.
Money. That's a kind of a nation, that's a kind of a feeling, that's a kind of a spirit that dominates the people. And you can see how essential that the new birth has to be. You must be born again.
Amen.
It's got to be.
Mbongo, wanandelo lenge ya ekolo, wanandelo lenge ya makanisi, wanandelo lenge ya molimo oyo ezaliko konza bato. Na bongo, bokoki komona motuya nini mbotama ya sika esengeli kozala na yango. Bosengeli kobotama mbala ya sika. Esengeli kosalema.
Come to me and buy without money.
Amen.
You can't say I didn't have the money. You don't need any money.
Amen.
It's freely given.
Boya epai nangai. P pe busomba na mbongo te. Okoki koloba te, nazalaki na mbongo te. Ozali na tina ya mbongo ata mokete. Ezali kopesa maofele.
We are Americans are so prone to paying our way for everything. That's our slogan. We pay for things. We got money, flash our dollar bills. In other countries and so forth, it's poor.
Biso bato ya Amerika tomesana kofuta mbongo pona eloko nyonso oyo tozali na posa na yango. Yango nde slogan na biso. Tofutaka mbongo pona biloko. Tozali na mbongo. Totindaka mbongo na biso na bikolo mosusu. Oyo bazali babola pe bongo na bongo.
Walking, you see the tourists come in, all in feathers and fine. Americans, cater to them. That stuff is filthy lucre in the sight of God.
Amen.
That will not buy our way to heaven. But everything in America, we got to pay our way.
Soki okekuna, okomona ba touristes baye, bango nyonso balati kitoko penza. Bato ya Amerika bale isaka bango. Likambo yango ezali lokoso ya mbongo na miso ya Nzambe. Yango ekosombela biso nzela ya lola te. Kasi biloko nyonso na Amerika, tosengeli kofuta mbongo pona kozwa yango.
You go to the restaurant and you eat your dinner. And if you don't put money on the table to tip that waitress, there's a frown comes on the face. After she's paid by the company she's working for.
Okay, na restaurant pona kolia. Kasi soki otiki mbongo na mesa te pona kokabela mwasi oyo ayelaki yo bilei, okomona ye akangi elongi atako bafutaka ye na kompani oyo asalaka.
And that had better be at least 10% or better of your bill. If you don't, that waitress will look down upon you as a skinflint or some kind of a miser. And she's getting her money. I think it's a disgrace and a shame to do it. I think it's poor judgment upon the nation. Used to be good people, good places wouldn't permit that. But it's all going into one big spirit.
Toko leka ya mbongo oyo futi po na bilei nyoso. So kite mwasi yango ako dongola yo lokola moto ya lokoso to moto oyo akabagate. Nzo kande azwa kalifuti na ye. Na kanisi yete kosala bongo ezali kozanga lokumu pesoni. Na kanisi yete ezali kozanga lokumu oyo ekolo esengeli kozala na yango. Kala bato malamu na bisika ya malamu bazala kotika tete esalema. Kasi nyonso ezali kokoma se molimo moko ya monene.
I was going on a trip, on a train in a porter. I had a little briefcase in one hand, a suitcase in the other, and my little shaving kit under my arm. And was walking.
Nazalaki na mobembo na engunduka, pe momemi mbiloko moko, na memaki sakosi ya moke na loboko moko, valizi na loboko mosusu, na mwa sakosi ya biloko ya kokata mandefu na se ya lipeka. Pe nazalaki kotambola.
The porter walked up and said, "Can I pack it for you?" I said, "Oh, I'm just going right there at the train, sir. Thank you very much. Just about, 30 yards. He said, "I'll take it." And he took the little thing and picked it up, walked on.
Momemi biloko yango apusana kipe alobaki. Nakoki komemela yo yango? Nalobaki, nazali kokende bobele awa na ngunduka misye. Mele simingi. Bobele na taka ya metre pembeni. Tukumi bale na sambo. Alobaki, na kumema yango. Pe azwaki oyo ya moke, atombolaki yango pe akendeki.
Well, when he come on, I thought maybe I know he was paid, but I would just give him a half a dollar. He probably had in possession my goods for about a minute. About far as the end of this tabernacle where he got on a train.
Tango akomaki na milobelaki, tango mosusu ngai, na ye biaki ete bafutaka ye. Kasi na kopesa ye ata santimu tuku mitano. tango mususu amemaki biloko inangai, tolo ba pene pene miniti moko pene pene kino na suka ya tabernacle yo. Esika yungunduka ezalaki.
I stepped up on the train first and just reached down and got it. I give him a half dollar. He said, just a minute. I said, what is it, sir?
Na mataki nanu na ingunduka, na sembola kiloboko na sepe, na zwaki yango, na pesa kie santim tuku mitano, alobaki, zela nanu. Na alobaki, likamolini, misye.
He said, I packed three bags for you. I said, yes, sir, that's right. What's wrong? He said, my minimum charge is 25 cents a bag. You owe me another 25 cents. See, that's Americanism. Everything's got to be paid.
Alobaki, na memena kiyo sanduku misatu. Na alobaki, iyo mesye, ezali bongo, likambo nini? Alobaki, talo nanga yase ezali santim tukumi bale na mitano na sanduku moko. Usengeli ko pesa ngali susu santim tukumi bale na mitano. Bomoni, yangonde lolenge ya bato ya Amerika. Usengeli kofuta pona eloko nyoso.
You go riding in your car and let it fall into the ditch. And you get somebody to pull you out. You better get ready to pay. Because they're going to charge you for it.
Soki okei kotambola na motuka na yo pe okwe na libulu, pe ozui moto moko po abimisa yo na libulu, ekozala malamu ete omilengela po na kufuta. Po akofutisa yo po na yango.
If a wrecker comes and gets you, he'll charge you so much a mile. And if the farmer, 9 times out of 10, gets his tractor out, it'll be worse than that. You've got to pay for everything that you get done. Everything is pay, money, pay, money.
So kimotuka oyo ebenda kande eye kobimisa yo, ako futisa yo pona kilometre moko moko. Peso kimosali bilanga, moko abimisi motuka na ye ya mosala ya bilanga, mbala libwa likolo na zomi ako futisa yo mbongo mingi. Koleka oyo wana. Usengeli kofuta pona eloko nyonso oyo basale liyo. Nyonso ezalikaka. Futa mbongo. Futa mbongo.
And yet how much greater ditch has sin thrown you in? Who could ever get you out of the ditch of sin? But God takes you out of the ditch of sin without money, without price. When there's no one could take you out.
Nzoka nde koleka boni libulu ya monene koleka oyo masumu esili kobwaka yo. Nani akokaki penza kobimisa yo na libulu ya masumu? Kasi Nzambe abimisi yo na libulu ya masumu na mbongo te. Ofele, na tango oyo moto moko te akokaki kobimisa yo.
If you don't pay dearly for your record pulling, you'll stay in the ditch. You've got to have the money or you stay in the ditch. But the worst ditch you ever got in is what the devil throwed you in. Yeah. The ditch of sin and unbelief.
Soki ofuti mbongo mingi te pona motuka ebenda yo, okotikala na libulu. Osengeli kozala na mbongo, soki te okotikala na libulu. Kasi libulu ya mabe koleka oyo osila kokota, ezali oyo Zabulo abwakaki yo kati na yango. Libulu ya masumu pe ya kozanga kondima.
God willfully will pull you out without money, without cost.
Amen.
And yet you lay in the ditch. You're sloshing the sin. Don't even call upon him.
Nzambe na motema malamu akobimisa yo na mbongo te ofele. Kasi ofandi kati na libulu, ozali komi pota na masumu, pe ozali atako bele la yete.
When you get the wrecker out, usually they put a big chain way over into the ditch, wrap it around the bumper or so forth, and begin to crank, and the power of the car begins to pull, and the motors go to operating and pulls you out.
Soki ozwi mutuka ya kobenda na momesano, bakitisaka monyololo moko ya monene kino na kati ya libulu, bazingaka yango na parchok to na nini, pe babandaka kobalola manivelle. Penguya ya motuka yango ebandi kobenda, ba moteur na yango ebandi kosala, pe ebimisi yo.
When God finds you in the ditch of sin, and hear you calling on him, he sends down a chain that was wrapped around Calvary. Amen. The love of God, and hooks it onto your heart. And puts the power of the Holy Spirit there to start pulling.
Amen.
And it don't cost you nothing.
Tango Nzambe akuti yo kati na libulu ya masumu. Pe ayo kindenge ozali kobele la ye. Akitisa kimonyololo moko oyo ezinga ki Calvary. Bolingo na Nzambe akangisi yango na motema na yo pe atinguya ya molimo mosantu kuna po ebanda kobenda kasi okofuta eloko moko te.
And yet we lay in the ditch because we can't pay it with our pockets. We Americans think we can pay it out of our pockets, but you can't. It's without money. Are without price.
Kasi ata bongo tofandi kati na libulu poto zangi makoki ya kofuta yango biso moko. Biso bato ya Amerika tokanisaka ete tokoki kofuta yango biso moko. Kasi bokoko kate ezali na mbongo te to ya ofeli.
You don't pay it at the church. Jesus paid it at Calvary.
Amen.
But people are ashamed of it. They want it in their way. God has a way for you to receive it, and it's free if you'll take it.
Bafuta kayango na lingombate. Yesu nde afuta kayango na Calvary. Kasi bato bazali koyoka soni pona yango. Balingi kozwa yango na lolenge oyo yabango. Nzambe asila kobongisa lolenge moko po ozwa yango. Pe ezali ya ofele. Soki olingi kozwa yango.
Usually, when they pull you out of the ditch, you're all scratched up. You have to go to the hospital. And before they start working on you, before one thing is done, they ask, who's going to pay the bill?
Namo mesano, tango babi misyo na libulu, ozoki pota na nzoto mobimba, osengeli kokende na lopitalo. Pe liboso baba anda kosalisa yo, liboso eloko moko esalema, bako tuna yo. Nani ya kofuta fature?
If we're going to sew up the wounds, if we're going to pour in the oil, and give the shots to inoculate you from blood poison, what kind of an insurance do you have? Before they do one thing, it's got to be money on the line.
Soki toko tonga mafuta yango. Soki toko sopela yango mafuta. Pe kopesa yo batonga pona kopesa yo mangwele po mikolobe ekuta na makila na yote. Ozali na assurance ya ndenge nini? Liboso basala eloko moko, likambo ya mbongo esengeli kotiama na mesa.
But when our Lord puts his chain of love around your heart and pulls you from the ditch of sin.
Amen.
He heals every broken heart, takes away all the sin and the bills put in the sea of forgetfulness to remember against Amen. You no more.
Praise
Come
Lord.
Without money or without price.
Kasi soki kolo na biso azingi motema na yo na monyololo ya bolingo na ye. Pe abimisi yo na libulu ya masumu, abiki saka mitema nyonso oye tutami. Alongo laka masumu nyonso. Pe faktir na yango e bwaka maka na mbu ya kobosana. Po amika nisela lisusu mabena yote. Boya na mbongo te to ya ufile.
No matter how bad you're cut up, how bad your bruise, how your family's done, or what you've done, there's no bill to it. He heals the heartaches.
Amen.
Takes away all your sorrows.
Ata soki ozoki ndenge nini. Ata soki otutani ndenge nini. ate soki libota na yo esali nini, to ate soki osalaki nini, faktir na yango ezalite. Abiki saka mawa na mitema, alongola kamawa na bino nyonso.
He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we were healed.
Azoki samaki pona masumu na biso. Atuta maki pona mabene na biso. Etumbu oyo epesaka biso kimia ezalaki likolo na ye. Pena mapipi na ye biso tusila kubikisama.
It's all free. And we won't receive it. It's because we're dominated by the wrong spirit. We're dominated by a spirit of a nation. The spirit of the world. Instead of being dominated by the spirit of God, the Holy Spirit. That leads us and guides us to all truths and makes the Bible so.
Nyonso ezali ya ofele. Kasi tolingi koyamba yango te. Ezali po tokonzami na molimo mabe. Tokonzami na molimo ya ekolo. Molimo ya mokili. Na esika ya kokonzama na molimo ya Nzambe, molimo mosantu, oye tambu isaka biso pe ekambaka biso na solo nyonso. Pe oyo esalaka ete Biblia ekokisama.
Some time ago I was talking to an infidel. He said, think of it, Mr. Branham. All this misery of life, and the only thing that we have that we're saved is some old Jewish writings.
Eleki mwatango nazalaki kosolola na mozangi kondima moko alobaki. Kanisa nanu, Monsieur Branham. Pasi nyonso ya bomoi oyo, pe eloko bobele moko oyo tozali na yango pona kotalisa ete tobikisami ezalinde makomi ya kala ya Bayuda.
Oh, I said, sir, that may be all you have.
Amen.
But I've got something more than that.
Amen. Praise the Lord.
I have the spirit of the one that wrote it.
Amen.
That confirms it and makes it so, every promise.
Amen.
You didn't know how to take that.
Oh, nalobaki, monsieur, tango mosusu yangonde nyonso oyo, yo ozali na yango. Kasi ngai nazali na eloko mosusu oyo eleki yango. Nazali na molimo ya ye oyo akomaki yango. Oyo etatolaka yango pe esalaka ete bilaka na yango nyonso ekokisama. Ayebaki ndenge ya koyamba yango te.
See, you got to come and buy without money. Buy without price, it don't cost nothing. It's free to whosoever will, let him come. God pulls you from the ditch.
Bomoni, bosengeli koya kosomba na mbongo te. Kosomba ya ofele. Okofuta eloko moko te. Ezali ya ofele po na moto nyonso oyo alingi aya. Nzambe akubimisa yo na libulu.
Like the man at the gate called Beautiful. He had been ditched from his mother's womb by the devil who had crippled him in his feet. His way of livelihood was begging alms from the people that passed by.
Ndakisa mobali oyo azalaki pembeni na ekuke oyo bazalaki kobenga kitoko. Zabolo abwaki saki ye na libulu, uta na libumu ya mama na ye. Abuka ki makolo na ye. Po alia asengela ki kosenga senga, makabo ya motema mawa epa ya bato oyo bazalaki kolekawana.
And as he sat at the gate that morning, he saw two Pentecostal preachers coming.
Amen.
Not one dime among them. For he said, silver have I none. And a dime is the smallest piece of silver. Silver and gold have I none.
Pendenge afanda kine kuke na tongo wana, amona ki bate mi bale ya Pentecost bazali koya. Bazalaki ata na lome ya te. Po alobaki. Palata nazali na yango te. Pe lomea ezalaki mbongo ya mokeko le kapalata. Palata pe wolo nazali na yango te.
I suppose the man thought something like this. There's no need of getting my cup. Maybe he was trying to save enough money. He was 40 years old. And maybe he was trying to save enough money the physicians could make him a pair of braces to walk on. For he, in his ankles is where he was weakened.
Nakanisi ete mobali yango akanisaki eloko moko ya boye. Tina ya kozwa kopo na ngai ezalite. Tango mosusu azalaki koluka kubomba mwambongo azalaki na mibu 14. Petango mosusu azalaki koluka kubomba mwambongo po minganga basalela ye bibende ya bibosono. Ya kotambola na yango po ye azalaki na bolembunde na matindi na ye.
And maybe he had to have the money to lay on the line before the physicians would give him a support. And surely there's no need of him holding his cup to these Pentecostal preachers that had nothing. The opportunity was very poor of ever being able to find a penny from them fellows.
Petango mosusu asengela kiko zala na mbongo yango, po afuta yango, liboso minga nga basale la ye, pe na tembete, azala ki na tina ya kosembo la kopo na yete. Epa ya bate iwana ya Pentecote. Oyo bazala ki na eloko mokote. Libaku malamu oyo bango azala ki penza mobola, po azala ki koluka ete bato wana bapesa ye ata lumea.
But when he looked into their face, one young and blushing with youth, the other old and wrinkled, as Peter and John went up to the gate.
Kasi tango atalaki bango na miso, moko azalaki elenge, pe azalaki kongenga na bolenge. Oyo mosusu mobange na manyunyuku tango Yohane, tango Petelo na Yohane bakomaki na ekuke yango.
He saw something. And that youthful man, that is, the blush was a little greater than ordinary.
Amonaki eloko moko kati na elenge mobali wana. Elingi koloba kongenga yango elekaki oyo bilenge nyonso bazalaka na yango.
He saw beneath the wrinkles and cares of the Galilean sun that has scorched the old fisherman's face, there was a joy unspeakable and full of glory. He saw something that seemed to be a little different.
Na se ya manyunyuku pe mitungisi ya moyo ya Galilai, oye sila kako zikisa elongi ya mobange molobi mbisi wana, amonaki esengo oyo eleki maloba pe oyo etondi na kembo. Amonaki eloko moko lokola ya mwa ndenge mosusu.
You know, there's something about Christianity that makes people look different.
Hallelujah.
They are the prettiest people in all the world.
Hallelujah.
Boyebi ba Kristo ezalaka na eloko moko boye oyo esalaka ete bato bazala ndenge mosusu. Bango nde balekaka kitoko na mokili mobimba.
And he got his cup and he held it off. And the apostle Peter, being the oldest, said, "Silver and gold have I none." In other words, I can't help you any to buy these crutches. Silver and gold have I none, but such as I have.
Amen.
Pe azwaki kopo na ye kasi asembola ki yangote. Pe toma petelo lokola yende azalaki mokolo koleka alobaki. Palata pe wolo nazali na yango te. Na elobeli mosusu, nakoki kosunga yote po osomba babeki yango. Palata pe wolo nazali na yango te. Kasi oyo nazali na yango.
He had been to buy from him that had honey and the joys of the wine of salvation. He had just come 2 or 3 days before that from Pentecost. Or something had happened.
Auteka kosomba epai na ye oyo azalaka na mafuta ya nzoi pe esengo ya vinyo ya lobiko. Mikolo mibale to misato liboso na yango autaki na Pentecôte. Epai likambo moko e utaki kosalema.
And the young man sprung with a great big amen to it and looked into his face.
Amen.
What happened? That chain of sympathy, the compassion of him that said I had compassion on the sick,
amen.
That same spirit had taken place in the old fisherman's heart.
Pe elenge mobali yango azongisaki amen moko ya monene penza na maloba yango. Pe atalaki ye na miso. Likambo nini esalemaki? Monyololo wana ya mawa, ya mawa ya ye oyo alobaki, na yoke lakababeli mawa. Mobele molimo wana eutaki kozwa esika na motema ya mobange molobi mbisi wana.
He said, as far as money I have none. But I've got something that will take its place a million times.
Amen.
Such as I have.
Alobaki na oyo etali mbongo na zali na yangote. Kasi na zali na eloko moko oyo ekozwa esika na yango mbala milio. Oyo na zali na yango.
I remember Peter was a Jew. And they loved money naturally. But this Jew had been converted. Not such as I have sell I thee, but such as I have give I thee.
Sika waboka ni sapete lo azalaki mo yuda. Pe bango balingaka mbongo, na ndenge bazalaka. Kasi mo yuda wana, autaki ko bongo wana. Ezalite, oyo nazali na yango. Na koteke la yo yango. Kasi, oyo nazali na yango, na kopesa yo yango.
Such as I haven't got a penny in my pocket. I couldn't buy a loaf of bread. I couldn't buy nothing. I don't have a cent. But if you can receive it, such as I have, I'll give to you because it was given to me.
Praise God. Great line, holy name.
That's what we need.
Hallelujah.
Such as I have, give I thee.
Oyo nazali na yango. Nazali na lomea na libenga na ngai te. Na koki kosomba lipa te. Na koki kosomba eloko moko te. Nazali ata na lomea moko te. Kasi soki okoki koyamba yango, oyo nazali na yango, na kopesa yo yango. Po epesa mela ki ngai. Yango nde tusengeli na yango. Oyo nazali na yango. Na kupesa yo yango.
What do you have, sir? I've been up to him that sells milk and honey without price.
Oh, glory. Hallelujah.
I'll give it to you.
Hallelujah.
You don't owe me nothing for it. If you can receive it, I'll give it to you.
Ozaline eloko nini, misye? Na utye pai na ye oyo ateka kamili kina mafuta ya nzoi ya ofele. Na kopesa yo yango, okofuta ngai loko moko te pona yango. Soki okokiko yamba yango, na kopesa yo yango.
Not as one who would charge, but those you would give, because as freely as you receive, freely give.
Yeah, amen.
Here had been the commission of his Lord just 3 days before.
Lokola moto oyo alingi kofutisa te, kasi lokola ba oyo balingi kopesa. Po lokola bozui ofele, bo pesa pe ofele. Ezalaki etinda oyo nkolo na ye, autaki ko pesa ye. Bo bele mikolo misato oyo autaki ko leka.
Go into all the world, preach the gospel. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned. These signs shall follow them that believe.
Amen.
Bo kende kote ya sango malamu na mokili mobimba. Ye oyo akondima pe akobati sama akobiki sama. Pe ye oyo akondima te akokwei sama. Bilembo oyo ekoza na ba oyo bakondima.
In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. If they drink deadly things it shall not hurt them. If they take up serpents they'll not bother them. As freely as you have received, freely give.
Na kombo na ngai bakobengana milimo mabe. Bakolo ba minoko ya sika. soki bameli eloko oyo ebomaka ekosala bango mabe soki mokete. Soki balokoti banyoka ekotungisa bango te. Lokola bozi ofele, bopesa pe ofele.
Amen.
That Jew had been changed.
Hallelujah.
What we need in America is a changing of the Holy Spirit to take the place of some of our religious rituals.
Hallelujah.
As freely as you receive, freely give.
Mo Yuda wana asilaki kobongwana. Eloko tosengeli na yango na Amerika ezali mbongwana po molimo mosantu ezwa esika na mimesano na biso mosusu ya basambeli. Lokola bozi ofele, bopesa pe ofele.
Such as I have, give I thee in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Faith in that unadulterated name of the Creator. No wonder he went leaping and jumping and praising God.
Oyo nazali na yango na kopesa yo yango. Na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth, telema pe tambola. Kondimela kombo wana esangisa mate ya mokeli. Kokamwa te ndenge azalaki kodenda, kopumbwa pe kokumisa Nzambe tangu azalaki kokende.
Oh, you know the great things. He'd maybe sat there 40 years trying to get enough money to buy him some crutches. But he couldn't do it.
Oh, boyebi makambo ya minene zaliete. Tango mususu asilaki kofanda wana mibu tuku mine. Azalaki komeka kosangisa mbongo oyo esengeli po asomba wa beki. Kasi azalaki kokukate.
But right in the most unexpected place and the unexpected time and the most unexpected, insufficient people, he got what he wanted.
Amen.
I'm so glad that God does it that way.
Kasi na esika oyo andimaki ata mokete, na tango oyo andimaki te, pe na bato oyo andimaki ata mokete, pe oyo bakokaki ata mokete, nde azwaki eloko oyo azalaki koluka. Na sepeli mingi ndenge Nzambe asalaka makambo ndenge wana.
Amen.
And a bunch of little so-called holy rollers one night, I found what I wanted that money could not buy.
Amen. Praise the Lord.
In a bunch of illiterate, uneducated, poorly dressed people, Negroes to begin with, out yonder in a little old converted saloon on the floor, I found a price, a jewel.
Pena mwa etonga moko ya bato oyo babenga kaba tuntuki na pokwa moko nde na zwaki eloko oyo nazalaki koluka. Oyo mbongo ekokaki kosomba te. Na etonga ya bainga ya bato oyo batanga te. Oyo balataki na ndenge ya bobola. Bato moindo pona kubanda. Kuna na mwanga nda moke ya kala oyo bautaki kobongo lana se. Nde na zwaki eloko ya motuya pauni.
When that old darkie looked in my face and said, "Have you received the Holy Ghost since you believed?"
Amen. Hallelujah.
Oh, it was something that I wanted. I didn't expect to find it amongst those people, but they had what I needed.
Tango mo bange moto moindo wana talakinga na miso pe alobaki. Osila kozwa molimo mosanto uta ondima. Oh, ezalaki eloko oyo nazalaki koluka. Nandimaki tete na kokuta yango epai ya bato wana. Kasi bazalaki na eloko oyo ngai nasengelaki na yango.
The UN today, they wouldn't accept what we got, but that's what they need.
Amen.
Khrushchev, all the rest of them need Christ in the baptism of the Holy Ghost.
Amen.
Oni, lelo bakolinga koyamba eloko oyo biso tozali na yango te. Kasi yango nde basengeli na yango. Khrushchev, bango nyonso basengeli na Kristo, na libatisi ya Molimo Mosantu.
It'll change their dispositions. It'll make men who they hate become brothers. It'll take greed away and malice and strife and put love and joy and peace.
Amen.
Goodness and mercy.
Eko bongo la bizaleli na bango. Eko sala ete bato oyo bango balingakate bako mabandeko. Eko longo la lokoso. Kanza pe koswana. Pe eko pesa bolingo. Esengo. Kimia. Boboto. Pe mawa.
Yes, in the unexpected places. Sometimes where you find what you're looking for.
Iyo, tango mosusu ezalaka na bisika oyo okanisa kite. Nde oko zwa eloko oyo ozali koluka.
What would the children of Israel have given? All the spoils of Egypt. When their lips were bleeding. When their tongue was hanging from their mouth. They would have given all the gold that they spoiled the Egyptians for one good gold drink of water.
Bana ya Yisalaele balingaki kopesa nini? Biloko nyonso oyo bazwaki na Egypto, tango bibebu na bango ekomaki kobimisa makila. Tango lolemo na bango ebimaki libanda na monoko. Bako kaki atako pesa olo nyonso oyo bazwaki epai na bato ya Egypto, pona kopo moko pamba ya mai kitoko ya mpio.
Their leaders of the wilderness had led them from oase to oase, from ditches to springs. But they were all dry.
Baka mina bango na biliki, bazalaki kokamba bango longwa na esika moko ya mai kino na esika mosusu ya mai. Longwa na mabulu kino na maziba. Kasi nyoso wana esilaki kokauka.
Then there come without money or without price. The voice spoke to the prophet and said, speak to the rock.
Amen.
The dry thing in the wilderness. The farthest thing from water.
Tala na mpwasa na mbongo te to ya ofele. Mongongo elobaki na mosakoli pe elobaki. Loba na libanga. Eloko ya kokauka koleka na biliki. Eloko ya mosika na mai koleka.
There their thirst was quenched without money or without price. Speak to the rock, not pay the rock, but speak to the rock.
Kuna nde posa na bango ya mai esilaki, na mbongo te to ya ofele. Loba na libanga, kofuta libanga te kasi loba na libanga.
He's still the rock tonight. He's the rock in a weary land.
Amen.
If you're journeying in that weary land, speak to the rock. Don't have to pay him, speak to him.
Kino na pokwa ya lelo, azali bobele libanga yango. Azali libanga na mokilio ekauka. Soki ozali kosala mobembo na mokilio ekauka, lobana libanga. Ozali na tina ya kofuta yete, lobana ye.
And he's a very present help in a time of trouble.
Amen.
If you're sick, speak to the rock.
Hallelujah.
If you are sin sick, speak to the rock. If you're weary, speak to the rock.
Amen.
Pe azali lisungi penza oyo ezanga kate na tango ya pasi. Soki ozali na bokono, lobana libanga. Soki ozali na bokono ya masumu, lobana libanga. Soki olembi, lobana libanga.
See, it looked like it'd be anywhere. It looked like if there's no water down in the little places where there were springs, there wouldn't be no water up on that mountain but the rock. God does things just backwards from what man thinks.
Amen.
The rock, the driest place in the wilderness. But he said, speak to the rock.
Bomoni, emonana ki lokola ete ekozala na bisika nyonso. Emonana ki lokola ete, soki mai ezalaki te na bisika ya mike oyo ezalaki na maziba, mai elingaki peko bimate likolo na ngomba wana, na libanga. nzambe asala kamakambo na lulenge oyo ekeseni penza na oyo bato bakanisaka. Libanga esika oyo ekauka koleka na biliki. Kasi alobaki lobana libanga.
Today people are so deceived. They think if they can go and say their prayers, pay some priest to say a few prayers for them, pay their way through. If they'll build some big church somewhere and some rich man will sponsor it, go on living in lust, have somebody else to pray for him. He thinks that's it.
Lelo bato bazali kopengwisa mamingi. Bakanisaka ete soki bakoki kokende kosambela, kofuta sango moko boye po asambela pona bango nde bakokota po bafuti. Soki batongi ndako nzambe moko ya monene na esika moko boye pe, soki mozwi moko apesi mbongo po na kotonga yango, kasi akobi kobika na bilulela azwi moto mosusu po abondelaka po na ye, akanisi ete ekoki.
God don't want your filthy money. All the thing he wants is your devotion and your life to speak to him.
Nzambe azali na tina ya mbongo na yo ya mbindo te. Nyoso oyo ye alingi ezali ete opesa ye bomoi na yo pe oloba na ye.
God has given you money. Don't spend it for things that satisfies not. Spend it for things that satisfies. But to bring real satisfaction, you can't get it until you speak to the rock.
Nzambe apesa yo mbongo. Kosilisa yango te pona biloko oyo etondisaka te. Salela yango pona biloko oyo etondisaka. Kasi po otonda penza, ekoki kosalema te. Soki naino olobi na libanga te.
He brought forth life, giving waters without money or without price. And they drank, and their camels drank, and their children drank, and it's still a fountain flowing in the wilderness.
Amen.
Abimisaki mai oyo epesa kabomoi, na mbongo teto ya ofele. Pe bamelaki, bakamela na bango pe emelaki. Bana na bango pe bamelaki. Kino lelo ezali kaka liziba yango. Oyo echolaka na biliki.
And so is he the rock today in this weary land. For a perishing people. And whosoever believeth on him shall not perish, but have eternal life.
Ndenge moko pe lelo azali libanga. Na mokili oyo ekauka. Pona bato oyo balingi kokufa. Moto nyonso oyo akondimelangai akokufa te. Kasi akozwa bomoi na seko.
Notice, every night they didn't have to wonder about bread. Their bread was brought to them every night freshly.
Botala, pokwa nyoso bazalaki na tina ya komitungi sate pona lipa. Pokwa nyoso bazalaki komemela bango lipa ya sika.
We go today to get a loaf of bread. If you're a beggar, and you walk over here to the store and say, I will desire a loaf of bread. He says, show me first your quarter. I must have 25 cents for this loaf of bread.
Lelo soki toke kosomba lipa, soki ozali mosengi sengi, oke na magazin, pe olobi, nazali na posa ya lipa. Akoloba. Lakisanga iliboso santime na yo, tukumi bale na mitano. Nasengeli kozwa santime tukumi bale, na mitano po na lipa oyo.
What have you got when you get it? This is a little off a cater. But you've got the lowest that the wheat can produce. They take all the vitamin out of it. All the bran and give it to the hog.
Bongo ozwi nini tango ozwi yango? Yango eko tondisa yo penzate. Kasi ozwi eloko ya moke koleka na oyo ble eko kiko pesa. Balongo laka vitamin nyonso, poso ya mbuma nyonso, pona kopesa yango nangulu.
Mix up a bunch of paste that holds the bran together and sits it out and makes a loaf of bread made up with dirty, filthy hands? Many times.
Basangisaka potopoto moko boye oyo esangisaka ba poso yango esika moko. Bayungu laka yango pe basala kalipa na maboko ya bosoto. Yambindo. mbala mingi.
You see what you find in your bread sometimes, lumps of hairs and immoral things and rat pieces and everything else that falls into those bakeries.
Bomoni biloko ebokutaka na kati ya mapa na bino, mbala mususu biteni ya suki, na biloko ya soni biteni ya bilamba, na biloko nyonso mosusu oyo ekweyaka na kati ya pat ya mapa wana.
Sinful people with venereal diseases and everything mixing into it. If you'd see it made up, you wouldn't even eat it. And yet you pay your 25 cents or you don't get it.
Basumuki nabokono ya sopisi penyoso wana esangani kati na yango. Soki omoni ndenge basalaka yango, okolinga ata kolia yango te. Kasi ata bongo, okofuta santim tuku mibale na mitano soki te okozwa yango te.
And God fed them every night with bread made by angels' hands.
Amen.
Without money, without price. And today, that bread represented Christ, spiritual life. Came down for heaven to give his life.
Kasi nzambe azalaki koleisa bango pokwa nyonso na mapa oyo esalemi na maboko ya banje. Na mbongo te ya ofele. Pelelo mapa yango ezalaki kotalisa Kristo. Bomo ya molimo oyo akitaki uta na likolo pona kopesa bomo inaye.
God gives his children every day a new experience. You remember if they kept the bread over it contaminated.
Pe mokolo na mokolo nzambe apesaka bana na ye lobiko ya sika. Bozali komikanisela. Soki babombi lipa yango kino na mokolo elandi, ezalaki kobeba.
You hear someone talking about, well, I'll tell you, I'm a Lutheran, I'm a Presbyterian Baptist, I'm a Pentecostal. That's just an old handmade loaf of bread. That's all there is to it, just as filthy and made up with hands of man.
Soki oyoki motomoko azali koloba, nazali na, tika na yebisa yo, nazali Lutherien, nazali Presbyterien, Baptiste, nazali Pentecôtiste, wane zali bobele lipa ya kala. Oye salemi na maboko ya moto. Suka na yango wana ezali penza na mbindo. Pe salemi na maboko ya bato.
But when you hear an experience of a testimony fresh, amen. This morning in prayer the Holy Spirit baptized my soul freshly.
Amen.
Oh, brother, that's angel's food.
Hallelujah.
He feeds them freshly every day. From heaven.
Kasi soki oyoki litatoli ya likambo oyo moto abikeli ya sika. Na tongo ya lelo na libondeli, molimo mosantu euti kobatisa bomoto na ngai ya kati. O ndeko na ngai, wanande bilei ya banje. Alei saka bango bilei ya sika, mokolo na mokolo. Uta na likolo.
Showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead.
To sengeli na mbula ya mapamboli, matanga ya mawa ezali kokita epai na biso, kasi tozali kosenga mbula.
Oh yes, send down from heaven freshly, Lord. Christ, the bread of life, cast it into my heart, and let me enjoy his great presence.
Oh, iyo, tinda yango utana likolo yasika. Kolo, Kristo, lipa ya bomoi. Kotisa yango kati na motema nangai. Petika ete nasepela na bozali na ye yankembo.
Sure, they were thankful. They were grateful. And any man or woman that's born to the Spirit of God and receives the Holy Ghost will always be thankful. No matter whatever happens, you'll be grateful.
Na tembete bazalaki kozongisa matondi. Bazalaki kozongisa matondi. Pe mobali to mwasi moko oyo abotami na molimo ya Nzambe pe azwi molimo mosantu akozongisa matondi tango nyonso. Ata soki likambo nini esalemi akozongisa matondi.
Like the little blind boy up in the mountains, little Benny. He was born about 8 months old, cataracts began growing over his eyes. His parents was poor. They lived on the old clay hillside. And they knew that those operation could save little Benny's eyes so he could see.
Lokola mwana mobali wana mokufi miso kuna na bangomba Benny abota mabongo. Tango koma ki pene pene na sanza mwambe maladi ya cataract e bandaki kokola na miso na ye. Baboti na ye bazalaki babola. Bazalaki kofanda na mopanzi ya mwangomba moko ya mabele ya ntoki. Pe baye baki ete li paso yango ekokaki kobiki sa miso ya Benny po akoka komona.
He was a boy now of about 12 years old. His parents could just get enough to get their bread and meat for the year. They couldn't afford the operation.
Akoma ki mwana mobali ya mibu pene pene zomi na mibale. Baboti na ye bazalaki kozwa bobele mwa moke oyo ekokaki kosomba lipa na mosuni. Ya mobu mobimba. Bakokaki kofuta lipaso yangote.
All the neighbors together seen little Benny trying to play with the little kid. He's out there blind. He couldn't see what he was doing. They felt sorry. And each one that year put in a little extra part of crop. They labored a little harder in the sunshine.
Bazalani nyoso, bango nyoso, bazalaki komona ndenge Benny azalaki komeka kosakana. Elongo na bana mike kuna. Na miso ya kokufa. Azalaki komona te makambo oyo azalaki kosala. Bazalaki koyokela ye mawa. Pena mobu wana, moko moko na bango abuka kimbuma ya elanga mwa mingi koleka. Basalaki mosala ya bilanga mwa makasi koleka. Na se ya moi makasi.
When the crops are sold in the fall, they took the money and put little Benny on the train and sent him to the doctor.
Pena eleko ya oton, tangu bateka kimbuma ya bilanga na bango, bazwa kimbongo bacheki Benny na engunduka. Pe batindaki ye epai ya munganga.
They performed the operation successfully. And when he returned back, all the neighbors gathered around when little Benny got off the train. His little bright eyes are shining. He began to scream and cry as he looked up on their faces.
Basala ki li paso yango pe le kaki malamu. Pe tango azonga ki, bazala ni nyoso basangana ki, tango Benny akitaki nengunduka. Mwa miso na ye ezala ki kongenga. Abanda ki koganga pe kolela. Tango azala ki kotala bilongi na bango.
One of the conductors said, "Son, what did it cost you for that operation?" He said, "Mister, I don't know what it costs these people, but I'm so glad that I can see their faces who paid the price."
Mokona bakambi alobaki, "Mwana, ofuti taloboni pona lipaso yango." Alobaki, "Monsieur, na yebite soki bato oyo bafuti taloboni, kasi nazali na esengo monene ya komona bilongi na bango baoyo bafuti talo yango."
Amen. That's the way we feel. I don't know what it costs. God, I know he gave me the best. He had his son. But I'm so thankful to have this spiritual sight that I can look into his face and know that he died for me.
Tomi yoka kande ndenge wana. Na yebite soki nzambe afuta kitalo boni. Na yebite apesa kinga eloko ya malamu koleka oyo ya zalaki na yango. Mwana na ye. Kasi nazali kozongi sa matondi mingi ya kozala na miso ya molimo. Na lolenge ete na kokiko tala ye na elongi, peko yeba ete akufela kingai.
I don't know what it costs him. We have no way to estimate it. The price is too great. I could not tell you how it is, but I'm thankful. I'm grateful that wherein I was once blind,
amen,
I can now see.
Na yebite soki afutaki talo boni. Tozali na makoki ata mokete ya koluka. Ko yeba yango. Talo yango eleki monene. Na yebi ndenge esalemite. Kasi na zongi si matondi. Na zongi si matondi. Po wana na zalaki mokufi miso. Sikawa na komi komona.
I'm grateful that when Mayo brothers told me my time was up. When the doctors told me that I couldn't live no longer. 25 years ago. I'm alive today. I don't know what it costs God, but I'm thankful. come alive.
Na zongi si matondi po tango bande koma yo baebisa kanga ete tango nanga ekoma kina suka tango minga nga baebisa kanga ete na kokaki lisusu koza na bomoite eleki mibu tukumi bale na mitano lelo na zali na bomoi na yebite soki nzambe afuta kitaloboni kasi na zongi si matondi po na zali na bomoi.
Once I was a sinner bound in sin with heartaches, dreading death. But today, death is my victory. Hallelujah. Amen. It'll only bring me in the presence of Him I love that I can look up on His face.
God.
He changed a thing by an operation. He taken my heart and made it anew. I know something happened to me.
Kala nazalaka musumuki. Nakanga makana masumu na mawana motema. Nazalaka kobanga liwa. Kasi lelo, liwa ezali elonga na ngai. Aleluya! Ekomema ngai bobele liboso na ye oyo na linga. Pona mona elongi na ye. Abongo la ki likambo yango. Na nzela na lipaso. Azwa ki motema na ngai pe akomisa ki yango ya sika. Na ye biete eloko moko ekomela ki ngai.
In a paper last fall, in Minnesota, there was a little boy who took his bicycle and went to church one morning, the Sunday school. Another young man in the neighborhood, he didn't have no business with Sunday school. He took his girlfriend and went skating.
Na eleko ya oton oyo eleki, na zulunale moko na Minnesota. Mwana moko ya mobali azwa ki velo na yepe, akendeki na losambo, na etelo ya lomingo, na tongo moko. Elenge mobali mosusu pembeni na bango, azalaki na tina ya etelo ya lomingo te. Azwaki moninga na ye ya mwasi pe, bakendeki kopatine likolo ya glass.
And the man was a grown man. And he got in thin ice and fell. He laughed at the little boy that morning as he went down the road. Told his girlfriend, said, "That's a bunch of fanatics. Going over to that church."
Mobali yango azalaki mokolo, bongo akomaki epai glass, ezalaki mokepe, akweyaki. Autaki kotiola mwana mobali wana, na tongo wana tango azalaki kokende kuna, aebisaki moninga na ye ya mwasi alubaki. Bato yo bakendeki na losambo wana, bazali bato ya bilandalanda.
And when he fell through the ice, his girlfriend was away from him, she was light, she got away. But when he come up and put his arms on the ice, he was paralyzed and hung over the ice.
Petango akweyaki na kati ya mai ya glass. Moninga na ye ya mwasi azalaki mosika na ye. Mwasi yango azalaki nzoto mike, akimaki. Kasi tango amataki likolo ya mai pe atiaki maboko likolo ya glass, azalaki lisusu koningana te. Pe asimbaki glass makasi.
His girlfriend tried to reach out to him, but she was too heavy, she'd break in the ice. He screamed to her, "Go back, go back! You'll only fall in and we'll both drown." He screamed, he cried, and nothing to help him.
Moninga na ye ya mwasi amekaki kopesa ye maboko po asimba. Kasi mwasi akomaki na bozito mingi koleka. Azalaki kobuka glass. Abelelaki mwasi, "Zonga sima, zonga sima! Soki kako kwei na mai, biso nyonso mi baleto kozinda." Abele laki, ale laki, kasi eloko ya kusunga ye za lakite.
After a while, over the top of the hill, come a little bicycle pedaling. A little boy with a Bible under his arm. He heard the screams and he speeded his little bicycle.
Sima na mwatango kuna likolo na ngomba, mwana mobali moko, azalaki koya na velo. Azalaki kotambwisa. Na Biblia na ye na se ya lipeka. Ayoka ki koganga yango pe, abakise ki mbangu ya mwa velo na ye.
Laid his Bible down and ran out on the ice, crawled on his little belly with his good clothes on till he got a hold of the man's arms and kept pulling and backing until he got him off the ice. Run out and flagged the car. They called an ambulance and got him to the hospital.
Akitisa ki Biblia na ye na se, pe apota ki mbangu likolo na glass yango. azalaki komi benda na mwa libumu na ye, na bilamba na ye ya kitoko na nzoto, kino tango akangaki maboko ya mobali yango, pe abandaki ko benda ye sima sima. Kino ete abimisaki ye libanda ya glas. Abimaki na balabala pe atelemisaki motuka moko. Babengaki ambulance pe bamemaki ye na lopitalo.
After he'd went and paid the ambulance, paid the doctors for the pneumonia shots and things that he would have took, he came to the little boy. He said, "Son, what do I owe you?" He said, "Nothing." He said, "I owe you my life."
Simanaye kokende kofuta ambulance, kofuta minganga, pona batonga na bankisi mosusu oyo azwaki pona bokono ya pneumoni, ayaki kokutana na mwana mobali yango. Alobaki, "Mwana, nasengeli kopesa yo nini?" Alobaki, "Eloko moko te." Alobaki, "Nasengeli kopesa yo bomoi na ngai."
Thank heaven, money could not pay it. It was his life. That's the way we ought to feel towards God. Not to buy our way through with something, but we owe God our life, for we were dying and sinking in the ditch of sin. God showed his arms of robe around me.
Bokani sanano. Mbongo ekokaki kosomba yango te. Ezalaki likambo ya bomoi na ye. Ndenge wana nde tosengeli koyimiyoka epai na Nzambe. Ezali likambo ya kofuta mbongo mpona kozwa eloko moko boye te. Kasi tosengeli nde kopesa Nzambe bomoi na biso mpo tozalaki kokufa pe tozalaki kozinda na libulu ya masumu. Nzambe azingaki ngai na maboko pe na mokoto na ye.
I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Really deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me. Now safe am I.
Nazalaki kozinda na bozindo ya masumu. Musika na libongo ya kimia. Mbindo ekotaki na bozindo kati na ngai. Nazalaki kozinda. Na kokaki lisusu kobimate, kasi nkolo ya mbu yango, ayokaki kolela na ngai, elikia na ngai silaki, abimisaki ngai na mai, sikawa na batelami.
Hallelujah. I owe him my life. You owe him your life. You owe him your life to serve him. Not to give it to walk about and brag about your church denomination. Not to go about and criticize others, but to try to serve and to save others and to bring them to a knowledge of the Lord Jesus Christ.
Nasengeli kopesa yebo moina ngai. Busengeli kopesa yebo moina bino. Busengeli kopesa yebo moina bino. Pona kosalela ye. Ezalite kopesa yango, bongo okende kokumisa ebongiseli ya lingomba na bino. Ezalite kokende kotonga ba mosusu. Kasi, pona koluka kosale la pe, kobikisa ba mosusu. Pe pona kome mabango na boyebi yankolo Yesu Kristo.
The prodigal son, in closing, I might say this. When he had wasted all his living, the father's living, with riotous living, and when he was returning home, he was laying in a pig pen. And he come to himself.
Mwana oyo asakana ki na mbongo. Pona kosuki sana koki kolo baboye. Tango asila ki kobebi sa bozwi na ye nyonso. Bozwi ya tata na ye. Na bomo ya motombo ki. Pe tango azala ki kozonga na ndako. Akoma ki kolala na lopango ya bangulu. Nde makanisi ya malamu ezongela ki ye.
And he said, "How many hard servants my father has got that has enough to spare, and here I am dying for want."
Alobaki ebele ya basali ya tata na ngai bazali na mbongo mingi ya kotia pembeni, bongo ngai nazali kokufa na nzala awa.
What if he tried to say, "Wonder if I've got some money I could pay dad back? what I spent in running with. But he knew the nature of his father. And he said, I will arise and go to my father.
Bongo soki ameka kakoloba, nazali komituna soki nazalaki na mwambongo oyo na bebi saki na mitelengano nangai. Na kokaki kozongi sela yango papa. Kasi ayebaki ezaleli ya tata na ye. Pe alobaki na kotele mape na kokende pa ya tata nangai.
The father never said, wait a minute son. Are you bringing my money back? No, he never charged him for his sins. He was glad that he was coming back. He was glad that he'd come to himself because he was his son. He was his own child. He was glad he was on his road home.
Tata na ye alobaki te, zela nanu mwana. Olingi kozongisela ngai mbongo na ngai? Te. Atangelaki ye masumu na ye te. Asepelaki ndenge azalaki kozonga. Asepelaki ndenge makanisi na ye malamu ezongelaki ye. Po azalaki mwana na ye. Azalaki mwana na ye moko. Asepelaki ndenge azalaki kozonga na ndako.
Now he didn't endorse his sin, but he was glad when he come to himself and said, I have sinned before my God and before my Father. I will arise and go to him.
Sikawa asepelaki na lisumu na yete. Kasi asepelaki tango makanisi ya malamu ezongelaki yepe alobaki. Nasali lisumu liboso na Nzambe pe liboso na tata na ngai. Nakotele mape nakokende epai na ye.
And when he saw him far off, he ran to him and kissed him. And he said, kill the fatted calf without money. Bring the best robe without money. Bring a ring without money. Put it up on his finger.
Petango amonaki ye na mosika apotaki mbangu epai na ye pe ayambaki ye. Pe alobaki, bobo mamwana ngombe ya mafuta. Na mbongo te. Boya na elamba oyo eleki kitoko. Na mbongo te. Boya na lopete na mbongo te. Bola tisa ye yango na mosapi.
Let us eat, drink, and be merry, for this my son was lost and is now found. He was dead and he's alive again.
Amen.
Let us be happy about it.
Tolia, tomela pe tosepela, po mwana nangai oyo abungaki pe sikawa amonani. Akufaki pe azongi na bomoi. Tosepela pona yango.
May I say this, friends, to close. The only thing that satisfies, the only real things there is, the only good things there is, cannot be bought with money. They are free gifts of God by Jesus Christ. Salvation of the soul, joy, come and eat and be satisfied.
Botika na lobaboye baninga nangai, pona kosukisa. Eloko bobele moko oyo etondisaka. Biloko ya solo solo penza oyo ezali. Biloko ya malamu penza oyo ezali. Ekoki kosomba manambongo te. Ezali makabo ya ofele ya Nzambe. Na nzela na Yesu Kristo. Lobiko ya bomoto ya kati. Esengo. Boya. Bolia. Pe botonda.
Wherefore do you spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfies not? Hearken diligently unto me and eat that which is good, and let your soul delight itself in the fatness.
Pona nini bokosili sambongo pona eloko oyo ezali lipate? Pe pona nini bozali kobo manzoto pona eloko oyo etondi sakate. Boyo kangai na bokebi. Pe bolia. Oyo ezali malamu. Pe molimo na bino esepela penza na biloko ya mafuta.
Incline your ears and come to me here and your soul shall live. And I'll make an everlasting covenant with you even the sure mercies of David.
Bosembola matoi na bino. Pe boya epai na ngai. Boyoka pe molimo na bino ekotikala na bomoi. Pe ngai na kosala na bino kondimana ya seko. Oyo boboto na ngai pona Dawidi.
All things that are lasting, all things that are good, all things that are pleasant, all things that are eternal, are free and cost you nothing.
Biloko nyonso oyo eumelaka. Biloko nyonso ya malamu. Biloko nyonso oyo esepelisaka. Biloko nyonso oyo ya seko. Ezalaka ya ofele. Pe okofuta eloko mokote.
At the ending of the writing of this book, it said, whosoever will let him come and drink from the waters of the fountains of life freely, without money, without price.
Nasuka ya buku oyo eloba miete, moto nyonso oyo alingi, aya komela mai ya liziba na bomoi, ya ufele, na mbongo te, ya ufele.
Why do you spend your money for that which satisfies not? And let the real things that does satisfy free go unpreserved by yourself. Let us pray.
Pona nini bozali kosili sambongo na bino pona biloko oyo etondi sakate. Pe bozali kotika biloko ya solo solo oyo etondi sakapenza ya ofele eleka. Kozanga ete bino moko boyeba motuya na yango. Tobondela.
While you are in silence and in prayer, is there in this building this morning those who have not drinking from that fountain, that the desires of the world is still in your life, and you would like to change your drinking place this morning, or the usury of your money?
Wanabofandiki miape bozali kobondela, nandako oyo na tongo ya lelo, bato bazali oyo bazali komela na liziba yango te. Ba oyo posa ya mokili ezali nano na bomoi na bino. Pe na tongo ya lelo bolingi kobondele sika na bino ya komela mai tolo lenge ya kosalela mbongo na bino.
You'd like to come and buy from God without money, without price, honey and milk, joys of wine. Would you raise your hand and say, remember me, Brother Branham, as you pray?
Bolingi koya kosomba epai na Nzambe na mbongo te ya ofele, mafuta ya nzoi na miliki, bisengo ya vinyo, okoki kotombola loboko koloba. Kanisa ngai ndeko Branham, wana ozali kobondela.
God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you, sister. Is there others who would say, remember me, Brother Branham, as you pray?
Nzambe apambola yo, monsieur. Nzambe apambola yo, monsieur. Nzamba pambola yo ndeko mwasi. Bamosusu bazali, oyo bakoloba, kanisa ngai ndeko Branham, wano zali kobondela.
Some of you young people, yeah, that has wasted your living, the hours that mother spent in prayer for you and dad, all the teaching that has been done to you, and yet you've turned it aside to listen to the whisper of the devil.
Bamosusu kati na bino bilenge, iyo, oyo bosili kobebisa bomoi na bino, ba bangonga oyo mama na papa balekisaki na mabondeli pona yo, matea nyonso oyo bazalaki koteya yo, kasi ata bongo, obwakaki yango pembeni, pona koyoka nungu nungu ya zabolo.
Now you're desiring the music of the world, the things of the world, and you're coming to yourself like the prodigal in the pig pen. Would you raise your hand, sister, brother, and say, God, remember me. Bring me to myself this morning. Let me come to Father's house. It don't cost you one thing. He's expecting you.
Sika okomi na posa ya miziki ya mokili, makambo ya mokili, pe makanisi ya malamu ekomi kozongela yo. Lokola mwana wana na lupango ya bangulu, okolinga kotombola loboko ndeko mwasi, ndeko mobali, pona koloba, Nzambe kanisa ngai, sala ete makanisi ya malamu ezonge langai. Na tongo ya lelo, tika ete na ya nandako ya tata. Oko futa ata eloko mokote. Azali kozela yo.
No matter what you've done, though your sins be as scarlet, they shall be white like snow, red like crimson, they'll be white like wool. Are those in the divine presence that would raise their hands?
Ata soki osala kinini, ata soki masumu na yo ekomi motane, ekokoma pembe lokola matandala, motane lokola ngola, ekokoma pembe lokola nkunza. Bazalinde liboso na Nzambe. Baoyo bakotombola maboko na bango.
Those who are sick and needy say, I fell into a ditch. Satan has done evil to me. He's crippled me, made me sick or something.
Baoyo bazali na bokono pe na bosenga. Baloba na kweyaki na libulu. Satana a nyoko lingai. Akomi singai eboso no pe apesi ngai bokono. To eloko moko ya ndenge wana.
I desire this morning God's chain of faith to move into my heart that'll pull me up from this ditch. Like the man at the gate called beautiful, raise your hands. God bless you each.
Na tongo ya lelo posa na ngai zaliete, monyololo ya kondima ya Nzambe ekota na motema na ngai. Po ebi misangai na libulu oyo. Lokola mobali oyo azalaki pembeni ya ekuke oyo bazalaki kobenga kitoko. Botombola maboko. Nzambe apambola moko moko na bino.
Lord, I bring to you this hour those who raise their hands for the forgiveness of their sins. Thou art God and God alone, right where they're sitting now. That's where you spoke to them. That's where you convinced them that they were wrong.
Kolo na ngonga oyo na memeli yo bato oyo batomboli maboko pona bolimbisi ya masumu na bango. Ozali Nzambe, pe Nzambe bobele moko. Kaka na bisika oyo bafandi sikawa, na bisika ya ngonde outi kolobela bango. Na bisika ya ngonde outi kondimisa bango ete bazali na libunga.
When the words found its place and the Holy Spirit began to speak and say, you're wrong. Turn and come again to God the Father.
Tango liloba ezui esika na yango, pe molimo mosantu abandiko yebisa bango pe koloba. Ozali na libunga. Baluka pe zonga epai ya Nzambe tata.
And they raised their hands to show that they wanted out of this earthly pig pen. To come to Father's house where plenty is, where they'll not have to bring nothing.
Pe batombola ki maboko pona kotali saete, bazalaki na posa ya kobima na lopango ya bangulu, ya mokilioyo pona koya na ndako ya tata, epai biloko etondi, epai bazali na tina ya komema eloko mokote.
As the poet has well stated, nothing in my hands I bring, just simply to thy cross I cling. May they come sweetly, humbly, and be convicted and surrender their lives. And you'll bring forth the best robe and a ring and put upon their fingers and feed them with the manna of the slain lamb. Grant it, Lord.
Ndenge moyemi alobi yango malamu ete. Na memi eloko moko te na maboko na ngai. Na kangami bobele na ekulusu na yo. Tika ete baya malembe malembe. Na kumiki tisa. Peba kwe isama, peba pesa mo ina bango. Pe oko ya na elamba oyo eleki kitoko. Na lopete, pona kulati isabango na mosapi. Pele isabango mana ya mwana mpate oyo abomamaki. Sala yango nkolo.
There are those who are sick and afflicted. They're needy. Satan has sold them into a ditch. No doubt, lack of money for operations. No doubt, maybe many of them could not be operated. Maybe the physician could not remove the cause, even if he had ever so much money. But our God.
Bamosusu bazali na bokono pe na mpasi. Bazali na bosenga. Satana bwaki bango na libulu, na tembete. Bazangi mbongo ya lipaso, na tembete. Tango mosusu mingi kati na bango bakokaki koleka na lipasote. Tango mosusu, monganga akokaki kolongola bokono yango te. Ata soki azalaki na mbongo ebele penza. Kasi yo zali Nzambe.
Now I pray that this very hour, under the anointing of the Holy Spirit, set and present now, that you will heal every one of them. May they be healed from their head to their feet, every whit.
Pena bonde liete na ngonga oyo penza, na se epakweli ya molimo mosantu oyo ezali awa sikawa, eti obikisa moko moko na bango. Tika ete babikisama kobana na mito na bango, kino na makolo na bango. Na eteni ya moke nyoso.
If they're without joy, their salvation, they can't enjoy it no more. As David said of old, restore the joy of my salvation. May they receive joy and happiness for their gloom and weary. For thou art a rock in a weary land.
Soki bazangi esengo, lobiko na bango, bazali lisusu na esengo na yangote. Ndenge Dawidi alobaka kala ete, pesa ngai lisusu esengo ya lobiko na ngai. Tika ete bayamba esengo, pe basepela. Na esika ya mawape ya bolembu na bango po, ozali libanga kati na mokili oyo ekauka.
You're a shelter in the time of storm. When the devil is hurling every sickness and missile at him, you're a shelter in the time of storm. Let it be so today, God, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Ozali ebomba melo na tango ya mopepe makasi. Wanazabola kobeta bango na bokono pe masasi ya ndenge na ndenge, ozali ebomba melo na tango ya mopepe makasi. Tika ete esale mabongo ulelo. Nzambe po tusengi yango na nkombo na Yesu. Amen. Yesu azali kobenga yo na malembe na bopolo. Azali kobenga ngai na yo. Atako tosalaki masumu azali na mawa pe na bolimbisi. Bolimbisi mpo na ngai pe mpo na yo. Zonga na ndako.
Have you desire to walk, come up to the altar and kneel down? We might pray with you. Anoint you. Anything that we could do, you're welcome.
Sikawa soki olingi yaka kufukama na etumbelo. Tokoki kubondele longona yo. Kopakola yo mafuta nyonso oyo tokoki kusala. Okoki na yo koya.
Weary.
Olembi. Zunga na ndako. Yesu azali kubenga kubondela yo na mokolo. Azali kubenga e musumuki. Zunga na ndako.
Do you love him? Teddy, could you give us a card? I love him because he first loved me. Could you get that?
Bolingi ye. Teddy, okokiko tinda loyembo yo, nalingi ye po alinga kinga iliboso. Okokiko zwa yango?
Let's sing it to his glory before we change the order of the service just a moment. This is worship. The message is gone forth. I'm so glad that you received it. Pray that it'll do you good, for it did me good to speak it.
Toyemba yango po na kembo na ye. Liboso ete tobongola molongo ya liangani mwa moke. Oyo nde kokumbamela. Sango esili kopesama. Na sepeli mingi ndenge boyambi yango. Na bonde liete ezala litomba po na bino. Pamba te koteya yango ezalaki litomba po na ngai.
I pray that the same inspiration that was given to me to speak it to you, you received it in the same inspiration it was sent in. May the Lord bless it to your heart.
Nabondelete bobele pemela oyo epesamela kingai pona tea bino yango boyamba yango bobele na pemela oyo yango etinda melaki tika ete kolo apambola yango na mitema na bino.
All right.
Malamu.
Ay,
na lingi ye.
Not just close your eyes, as we say. Raise up her hand.
Sikawa bokanga miso wana tozali koyemba. Botombola maboko. Alingiye.
Oh,
alinga kingai. Liboso.
Pe
asombi. Lobiko nangai. Kolo nae kulus su.
Now let's just bow our heads. Amen.
Sikawa to gumba mito to yemba na se ya mongongo.
You're lovely. Isn't he real to your heart? Is there something about him that's just so real? I love him because he first loved me. Throwed out the lifeline from Calvary, hooked it onto my heart.
Bolingi ye, azali solo solo pona motema na yo. Boyete, eloko moko ya solo solo penza ezali kuna pona ye. Boyete, na lingi ye po alinga kingai liboso. Abwakela kingai singa uta na Calvary, pona kubiki sangai. Akangisaki yango na mutema nangai.
Don't forget, Brother Kermit's going to preach for us tonight. Communion night. If you love the Lord, come down and take communion with us. Lord willing, I'll be here with you. That's Brother Tony Zabel's son-in-law. Brother Tom's from Africa, his son. Fine boy. Real good, solid Christian, good little preacher.
Bobo sanate ndeko kamon motakote ya biso na mpokwa ya lelo. Ezali mpokwa ya elambo. Soki o lingin kolo yaka kolia elambo awa. Elongo na biso, soki kolo alingi. Na kozala awa, elongo na bino. Azali bokilo ya ndeko Tony Zabel. Ndeko Tom ya Afrika. Mwana na ye elenge mobali malamu. Mokristo malamu penza. Ya makasi elenge motei malamu.
Because he
alingaki ngai liboso. Pe asomi lobiko nangai.
While we have our heads bowed now, as the piano will continue.
Sika wana togumi mito wana piano ezali kobeta.
Lord Jesus, we are fixing to enter another service, Lord.
Yes, amen.
We thank you for the Holy Spirit that spoke to our hearts.
Oh, amen.
And we are happy, Lord, that you did this for us. And may your word not return to you void, but may it accomplish that which it was purposed to do.
Kolo Yesu, tolingi kobanda mosala mosusu, kolo. Totondi yo mpo na molimo mosantu, oyo elobi na mitema na biso. Peto sepeli nkolo, ndenge osali yango mpo na biso. Petika ete liloba na yo, ezonga pamba te epai na yo. Kasi tika ete, eko kisa likambo oyo yango esengela kikosala.
May it stay in all of our hearts to know that all real things and lasting things come from God without money, without price. Why would we struggle then for things and make it such a life and death affair for things that will perish.
Tika ete etikala na mitema na biso nyonso pona koyeba ete biloko nyonso ya solo solo pe biloko nyonso oyo eumelaka eutaka nde epai na Nzambe. Na mbongo te ya ofele na bongo pona nini to bunda bunda pona biloko pe tokomisa yango likambo ya bomoi to kufa pona biloko oyo ekobeba.
Let us struggle more, Lord, for things that will not perish, that has no price. The price is freely paid, and a bidding welcome, whosoever will, let him come.
Tika ete tobunda koleka, kolo pona biloko oyo ekobeba te, oyo ezalina talo te, talo na yango efutama ofele. Pe moteki azali kobelela, moto nyonso oyo alingi, aya.
Bless the further part of this service. Grant it, Lord. Meet with us tonight. Bless the baptismal service. May there be a great outpouring. May these people who will be baptized into the name of thy beloved Son, the Lord Jesus, may they be filled with the Holy Ghost.
Pambola eteni ya mosala oyo ezali kolanda. Sala yango nkolo. Zana biso elongo na pokwa ya lelo. Pambola mosala ya libatisi. Tika ete kosopana monene esalema. Tika ete bato oyo bakozwa libatisi na kombo ya molingami mwana na yo, kolo Yesu. Tika ete bato nisama na molimo mosantu.
May these people who raise their hands to repent this morning of their sins, may they come. Step into the baptismal clothes and go into the pool and to prove to the world that they have been forgiven of their sins and they're being baptized for them to be remitted off the book. Grant it, Lord.
Tika ete bato oyo batombola ki maboko pona koyambola masumu na bango na tongo ya lelo. Tika ete baya kolata bilamba ya libatisi pe bakota na ebatiselo. Pona kotali sa polele na mokiliete, balimbisa mina masumu na bango. Pe bazali kozwa libatisi, po yango elongolama na buku. Sala yango nkolo.
Be with Brother Kermit tonight as he brings us a message fresh from the throne. Anoint him with the Holy Ghost.
Zalana ndeko Kermon na pokwa ya lelo. Tango akoteya biso liteya oyo euti sikawa na ngwende. Pakola ye na molimo mosantu.
And be with us as we take the communion. May our hearts be clean and pure. May there be no defilement in us. May the blood of Jesus cleanse us from all sin.
Amen.
Grant it, Lord. Keep sickness out of our midst and give us joy and peace. Through Jesus Christ we ask it. Amen.
Pezala na biso tango tokolia elambo. Tika ete mitema na biso ezala penza peto. Tika ete mbindo ezala kati na biso te. Tika ete makila ya Yesu epeto la biso na masumu nyonso. Sala yango nkolo. Longola bokono kati na biso, pepesa biso esengo pe kimia. Tosengi yango na nzela na Yesu Kristo. Amen.
Amen.
Lingi.
Do you love him now? Raise up your hands to him.
Bolingi ye sikawa botombola maboko epai na ye.
Now reach over and shake hands with somebody by him.
Sikawa sembola loboko pe pesa mbote ya loboko na moto oyo azali pembeni na yo.
Amen. And try it. Reach around and shake hands.
Liboso. Russell, na lingiye soki na kufilelo na lingiye. Pe asombi, malamu, sembola bobele loboko, nzinga nzinga pe, pe sambote ya loboko.
Salve!
Lobiko, likolo na ekulusu.
All right, Brother Neville, with this one.
Malamu, ndeko Neville, ndenge akoloba, malamu.